Atukotamye mitu Yesu wagayimbika shonto umupailo. Tata wa isuru zialo wakujulu. Walo ni nchaveni guba isiorwe. Nzotu jisi ziaguswe na agulindu. Leza Yesu amufutuli. Igu nganyimbo imbo tulogo. Obo mbori mulemu. Ila tuwotelezia kambo ila kuti tulizi kuteti uli mulemu. Ile twalomba kuti ibupati ibwagu. Uyoyu buruga. Ulindiswe ya bupia. Isigati sunu mulimbo tuganano.
It has fallen my lot for the first time in many years.
Eryo yawita kubulizi bwangu ndi yitanzi mumyaga iminji yigusola kupiruga mu bumi bwagale. Eryo ndalomba kuti uyo ndipa inguzu ajejo chondi kulide mwami iwa muola eryo abuge kuti kurubizi bwangu wonse mu bumi bwangu bugabe lukwasirizo kuli bamwe. Akuyobaleta munsi maningi kulinduwe. Gojipa mwami. Akuwe kuti basi zibi. Babone injato. Ziyama ulu amisenga ya jini. Harimi akuwe kuti basololewe kulinduwe. Zintu ezi twazilomba munsi nalikwa mwami Yesu. Amen. Inga mwakara. Ndabotelwa. Chibu watu mwenene. Nagurumba, mbulimu arumi oyu musalali, mugesu rova, oyo ngwega zibalino, igwa miyaga igu geni. Ndagari ajorwe, jaguba angwe, igwa jindi yishonto mangorezi ya aina. Eri waganda ambilazia, wagari lete, kaindi kanini, kapumuna, yurino, miyaga ya magumi, ali, jiroba, yosanwe, ya gugomena, ulimu kuchogera, mumuli wa mwami. Segate de agati gati, mburi, mwega bete, ketana kumwa ejo, lagaya ya kuti, lagari gati, pere, se shomi kuti, mwebede. Wandiki kilabu yo tusira awa, tumui, mui, chimo, jamburopo, zimwe zimbi, awo, mpozi, mugati, agu, unigwa igare, lino kufumbwa iwanu, mujisi, jasika pepere, na aguno, uyandaga mui, katusira oto, erio inga. Wa, itempere ya Anglas, liratu uma sena, jagusumanana, jindi jonsi. Inga walembera mponya awa, itempere ya Anglas, kabela, wayogu gombela, kambo, niyo mupa, iga nzamweni, yaguti, marimbe, jalonchi shomezio, yareza. Heri kuti nanga, jabaguti, miandagu teti, nigombele, kamuigago, ba, niyo botero wabujita ejo, inga, wandile mbela ibu yo, uofisi, ili amposo, 325. Jefferson Bill, ibarwa tubala kuti J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I, baero bobile, E, Jefferson Bill, Indiana. Na hii kuti, toyei, ya pokesi ya ofisi ya mposo, golemba buyo, Jefferson Bill, ya londi dolopo linini, ya bantu, wawonsa papona iutani, siulu ziri magumi otatwe ausanwe, bantu wawonsa, barindi ziri, ili abobo inga, tobotewa, iguwa mbela gasira, aguga tumina. Eyo lino tujisingu zudizia, igu pati kumugujita egi, mkambo, yoba aru kwa rurunini, luagule mbela, ulinkago, jaguti bantu wawonse kuniga, alagomba, jifumo a jifumo a 9 ogrogo, alimni a 12 ogrogo, alimni a 3 ogrogo. Eyo inga mwaye yela, wawonse kunze enyiga, ino nchi indi ya masu uti, abuge, agujita mupairo o. Ababa uti na aba, wawonse ibali imagumu, aziulu, aziulu, Vali mkutu mamipairo ulireza ya kuti ujindi nchoonja ejo jamu ni mooyu marwazi anu. Leza atagwengi nchove ni ufutatila eo. Ili abobo lino sebo mbuli mbonda amba tatujisi maganzi ama toveranu ali onse tatulindi likobi yome ya mali tulibu yomu mutina inga kwa kukwasa. Agonkega ambo nchotuli anu. Ili watu mtu umwe ulimukuleta jiga majimbi ya tusira. Lino kutina tojisi gasira ago. Kori bianda ikutuma. Pao, olembera buyo. Neguba. Ikutina togayandi kukaberesia. Eno buyo. Kukayobora. Mupugu lianchito. Mubaibere. Jipati 19. Yoba mojimo jagale mboga nini ilatuba. Petio kutumina. Amala ilire anzila. Mboere de kulilegera zibizi yago rutanzi. Elio, nagurumba. Anzira, mbwere de, uliregelea sibizi yago. Yego tuwele de, ikusura kujana, jintu giri yonse kufo, ulireza. Kabutagwe kusanguna, kururama, ulireza. mwabona iyo mponya ulalaiwa muri eji ibita simugobonyogwe ikuba mugusena amwemberi wago kuti nawo jisije mtu kirijonse moyo wago yankoto umuntu umwe oya ugajirula miyo gusanga kabera upiruge iyo mponya ogomba ngoba amuswangano wa mipairo mwanda yago eri wosuma gasira aga kunsi yajigobera ponya goshomareza eri kumahola a utatwe buzwa buzwa iyo abantu kunyika yonse ibagomba mutoberana kunyika yonse eri lino kigago igabuyo jagumanina ngo tumabuyo eri lino tatuga usanduli ugusesa na uwambira maganga amwe ngetugisha byanda kuti mugwasye imaganga pere tatugisi amwe andinywe ikuti mugwasye mwabona abobo ula takuli ikujana kela yako ku vayanzanya ibuyo ukujincha wazimu mulimo wa mwami oyo ngo tusola ikubereka lino atikotamika mitu yesu lero ikuti na uli mujisi yasika pepere kubamba igasira gako gakavikidwe awo kovika ibuyo janga iliyako ali nkako kujindi notukomba
gracious lord
Mwami nsiruzi yalo, tuwagule tela tupatu otutunini antela, tumui tato, tubonega iguba ndiza, tuvesti tunini, ndiza, tuwaba wanda, na, igaba andagamui, na ndiza tusoge situnini, na, jintu jimui, igasira, ago, kayo ya gubarwazi, aba pengede.
Lord, it is according to
Mwami,
thy word that
jirimbuli gujwi iliago, jaguti, tuwajita jeji. Kambo tulabala mubugu lya nchitu iuti lagagusha gumubiri wa mulanda wago Paulo tusira atutambala kambo bagashoma iuti muya wago wagali amu yadyo miu ya mibi yagaswa mubantu kabela mapenzi amarwasi agabasi kambo bagashoma ero lino tulangwisha mami uteti tatuli musalali Paulo pere tulizi kuti ujiri Jesu mbobonya Eri otwalomba kuti uyozwi dilizia lushomo kwa bantu aba. Eri okwagambwa jindi jimwe ikuti jindi Israeli musola ikuswirira leza bagajatwa mugoze irwizi umbere irwabo marundu kumabasu onse kabera impi ya Farao kaiza buswena. Eyo mwi wagamba kuti leza wagalangira ansi binda mumusumpuru oyo wa muliro. Meso abu gali haurisi wagayowa Elio wagapila uga kujoga Ruini Elio wagabamuga inzila Ya Israele Iku zabuga kuyakunyiga ya jishomezio Omwami walangila ansi alimwe Jindi tuputu otu Tuwago vikwa amibili Ijiswa Mujibari shoja kuyago lipona Eyo agubeguti buruwazi Uyowe Walangila ansi iwinda mubulwa Wa mwana wago Jesu Oyo waga fidamulungo oyu Iyo akube kuti sinkondo ayowe akutantamuka ikuti bantu aba bagonje kunjira mujishomezyo jakuti winda zintu zyonse ikuti kuyanda ikwako ikuti tufidilire munse bambotu wajipa tata kambo wajituma ajimo ejo jamoyo wesu arimwi obo mbobuganze bwesu wajituma muzina lya Jesu Kristo amen ndakurumba mwesu Grover Ndagurumba munene lino sunu masiku mukuba ikujala wajibera eji jalubugurusyo tandizina uyoba umwesya kubulea na pe pere ndianda iwamba ikuti na pe iwaswirizi iwakuma radio ikuti oyu wali umwi wa miswangano ibotu ulogo oyo ngweka jisi nyaga minji wali muswangano wakubelega amu Usitigide mubotu wali anda maningi oyo ngwe ganjira waji ndi maningi
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands.
Ndakulumba munene, ewe nchimotu maningi, wote wakungwa obo, leza mulonge zinyonse.
And I certainly have a
Eriyo lyonse chobeni nagajisi busena ibukya mumoyo wangu kambo da tempe ya angelos wima igwayo wamagani aswite a Jesu Kristo Eriyo lino jiboneka ijigemerogo kulindi merino tiwonelambole mbane muswangano wabantu bonse iwona muya wabomuboti ndiboneka mbuli kuti ndili umwi ibuyo ilogo wandinywe kwinda mbondakapede ngeza mulongezi ngomupayiro wangu nakulumba jabuya lino jabikwa kuli ndime kuti sunu nerede ikubanga kwambawula ulindinywe wakaindi kanini a gano kabumi bwangu ejo ii chintu jiumu kuli ndime ejiyoba jindi jitanzi chindakasola kukalanganya wa miaka minji eliwe ngatindaba ajindi jakunjira mutumpangaliko tusagene pere jibera buyo jankago elyo mungati omu ndakajitaburubizi bonji gajita zintu zinji ezyo jyakarubide elyo ndiyo yandisha ikuti nyebo mujisi jaredio anyebo nomuliko eno ikuti mutakabwe ziburubizi ibwangu ikuti bube zirebyo pere zigwasirizyo jyakumuleta munsi iloko kumwami Jesu Ponya sunu masiku makade ami pairo alafo zekwa mulimo wakuponesekwa sunu masiku. Lino jindi twaganana mulimo wakuponesekwa. Tajambi kuti tiyoponya muntu umwe, tiyogombera muntu umwe. Leza nguponya. Wakali siruzi ya nchokeni ikuyo kulindime. Iku huira mu pairo. Eri ndakali kwamba ula kumwendezi wa muvangeli uziziwe. Uno jindi jimuinja inda. Elyo elyo wakabuzi kwa igambo muvangeli oyu chatakali kukombera balwazi elyo muvangeli wakayingula imwenderezi wa miswangano yangu yati ikuti oyu muvangeli ulashoma mukuponesekwa kwabuleza pere na uyotalika kukombera ibalwazi inga unyonganya mulimo uwakwe kambo ikakuti kugwasikwa a mambungano mambungano manji alimwe bunji bwangawo tashomi mukuponesekwa iwabuleza abobo ndi jisirulemeko abulemu muvangeli nkambo ubamba ibusana bwakwe ubulizi bwa mulimo wakwe antela na akunzya niyetakakonzya kukweza ibusana bwakwe alimwe ndasumbawuzi yakuti ndakakonzya kukweza busena bwangu tonse tuli jisima sena mubwami bwaleza tonse tuli swangene anto omwe zipeko zyandene pere muya omwe ikutondeze kwa kwande nali kupandula pere muya omwe ero lino sunu masiku milimo ilatalika ndiye yakuti pamba ikuteti nkosadi ilatalika pasiri seti elyo lino ikuti na uli muchiyoko ziperesya maredio basangane bamwi ikuswirira ejo ili yoba jibotu mmojibede yonse elyo mpaondi lombozya ikwamba ikuti makadi ami pairo avozikwe mponya buyo wamana uswangana ogu ndionya buyo uswangana ogu omwaisigwa ikuti na uli kuno alimu yanda kadi ya mupairo ndalayirwa mugati omu gaindi buyo kashonto gainda mwana wangu aba mesia aba god bayovozya makadi ami pairo wokede buyo mujune jago uswangana Wamwaisigwa ibuyo okede buyo mujuno jago utegwa balombe inga basire muga ibuinda mundando akubona kuti makadi ami pairo abozekwa jakufambana nchobeni mbulimba kukonzeka banoli mumabarukoni na jibuye jansi kufumbwa busena zibuye jansi na kufumbwa mpobede okede buyo mujuno jago kabera balombe bayoziba uliko kuno ukadi ya mupairo ili mpao sunu masiku tunogombera balwazi Ye utina mwami tajinchi muzezo wangu ndianda ikukamba uka ajiyo sunu masiku ikutina uyotu tondezya uso uyotu kutya lino ndianda ikubala jibalo jamasigati aya ikutalika buyo igano kabuno jijanwa mubhuku lya Baheburayo jipati 13 kabela atutalikile awa ikutandira ingandamba ikutandira kampango ka 12
Wherefore Jesus also that he might sanctify
Ngoba jeji Jesu awalo ikutegwa asala jebantu wola ibwagwe ibweni wakapenga anze yamuli atwende abobo ngulingwe anze ajiraba ngati yumwine mause agwe kambo kuno tatu jisimunzi usumalana pere tuyandawula umwi kubora ino oyo ngomushobo wajibalo kambo Nyeo mwabona, ikuti nanka noga bumi, nangu fumba ijintu, jijatizi ya muntunsi, talemegi ejo, elioga pati ii, ziaga inda ziya muntu, ikuti na wagali igusia, muri wangu mowabede ere ndagayeya ikuti na twabala malembe leza inga kuyolereka malembe ere muzazo wangungu ikuti kuno tatujise munzi usumalana ere twandaula umwi kubora lino ndirizi muleyandisa iloko Los Angeles mulijisinguzu ikubabora walo munzi mubotu mupati asikunku wawo azimbi nekubabobo munzi mubotu jindi jabube jibotu pere munzi oyu taugwanji kuzumanana lede kuba amagolero ndakalima muromu ogo vami vapati aminzi njolagali iwe yakuti inga vayoyaga itafili akusya kuyansi tukobola tuli makumi obire vyojana zijarwa zyayo yamadoropo akamwayika ndakayima awo abafarao mpo bakajisi imami abo mapati edo inga wajita kusya ansi mu bulongo uyojana awo bafarao bapati pabakali kule towonsesepo tulayanda ikuyeya makani amunzi wesu abusana bwesu pere amuyeyi taugonze kwima ine ndakali mulombe munene ndakali kunga ndunkha kuyisa mujipati yamapo mujisi jangu tujisi masamu imanji amishoko miwo ero mpao pakajisi imasamu ayo amapo yisamu yamapo yijisi kubera ero tuziyita kuti mapo muyumu amapo mutete eyo jisamu jipati maningi jakali jisamu jibotu maningi eyo jindi nindakali ikunga ndabora ikubako ikuzwa kumasena amilimo ikubereka mukubamba ibwizo wakulya zivuga akutebuzi ndakali ikubote wakunkha kujisamu eyo jipati akukhala ansi gunsi lyacho akulungumana ero ndakali kuonja kubona mithavi yacho mipati yanguzu yiryumba mukuwo mithavi mipati nchopeni ero ndakati yebolizi ndashoma kuti jisamu eji jinoli awa wa myanda amyanda ya myaka yikuthali jindi jinafu ndakalanga kujisamu jakaindi chisamu piyo jakafa kambo kuno tatujisi munzi uzumanana pepe chagwe jintu anu anyika nchokonja ikulanga iyo zumanana zilede kuba amagolero zinthu zyonse zifika ziyede kupha mwenya wokutafika obo takwe makani obo chabubotu mbotchuyaka migwagwa yesu miphati obo chabubotu mbotubamba mayake esu zyonse ziyelede kuma khambo kuno wina jinthu chikonja kuzumanana chithaviyo chithaponi chechizumanana ndayeya ing'anda zothokali ikuponamo yakali ng'anda yakaindi yazisamu yakamathwa pabulongo nga anthela ndiza ibanji thakanabwino ng'anda yakamathwa abulongo pere yakamathidwe abulongo wonse khabela zisamu ziphathi iloko ziyakali mu ng'anda eyo yakaindi ndakayeya ikuti ng'anda eyo yoyima wa myanda ya myaka pere nyomulizi suno awo ng'anda eyo poyaka inkhwi uli mulimo wakuyaka manda manji ulindene maningi zinthu zyonse zilachincha ere eryo ndakali kunga ndibona ipatata yakali imwe arumi ngumwi mufafwi usuni wangusuloko eryo ngakali umwi wabarumi banini bayumo maningi abo mbekahi ndakaswana bakhotse mlongwana oyo ngobali kubereka awe muzithanda wakali musambazi wamapulanga eryo iutandira mwaka wainda eri bakhutsi mulongwe wangu mubotu loko ataikona mumungano ya Baptist intanzi eri bakati pili wede kuti uli mwarumi wangu zinchopeni ndakati pepe seri obo bakhutsi wakati ikuti na wakakoziya bauso inga wapa obo ngati ndakabona mwarumi oyo alima mapaundi ali mwanda amakumi one kalonge achithanda mumota alipo echo chakali ikulema mapaundi ali nyama ilifuka bakali zilionzira yakuchichita bakali bayumu ndakali kunga ndababona ndabanjira mukusena kwakuti basambe akuti bambira kuchisusulo jindi bama nibali kunga babaita eryo twakajisi chisamu chakaindi chamapo kumbere yaruwa eyo mphawo wakali zimwi zishonto yotatwe na zione ambali ikuya kusule ere nkhoonya kuchisamu kwakali chiboniboni chakaindi yakalilangira yakaphayika chiboniboni chimwe chiphati eryo chakali anzilidwe ulupazu wa chisamu ampikiri kazikokomeketwe mukati ikupanga mbuli echo mnyepo novapezi vamapulanga ibaswirira kumaredio inga mwachita kuti chaanzikiro chamabhaki yakakokomekwa mukati ikujathira girazi mukusena ikwaliyo Eyo wakali yeyo. Iji kamu yaga kaka. Yaga indi. Mbanga yaga sola kubwana. Iga kaka. Yaga indi. Iji kamu. Yaga kaka. Yabu bambe waga indi. Inga ndajibu wanabu yo. Eyo mpawa wakali yeyo. Jipulanga yishonto. Yaku kumbira zisani. Jipo tibu yo yishonto. Yijisi uu. Igunini. Ujengeme. Gunsi. Kanchi yo. Kakai tuwe kujisamu. Iji kujuji nini yaga indi. Yaji indi yishonto. Ijagali. Iku pomperwa sarufa ogo. Kotwa gali. Iku kuja manzi. Elio. Wakali kusambira. Aji samu. Eji jaga indi. Elio wa mama. Wakali unga. Batola tukwicho. Toko bikila zili. Agupanga zisansamuzi. Ngunu waka sora kuberesia zisansamuzi. Ya tukwicho. Toko bikila zili. Ndiri masimpe. Ndiri mwaga botu. Agwa nguruga eno. Eri zisansamuzi yo, ejo zipati, zigalantene ziyaga indi. Eri ojindi, ni wakarigunga, watu jitila igusamba. Iwa bana banini, bagarigunga, ni mwambuli kuti, bagari, igugumba, kukupurula iluganda. Zindi zionse, ni bagari kugumba. Eri o, ndaeya, jisaga, ejo jaga indi. Eri o bagarigunga, ibasomona tutambo tumwi, igupanga, tuzagala tunini, igubanga, usagatizia. Mbanga ibaga sola gulala abulo wabwisu ama pepe. Well, ndiyo amba. Mbanga ibaga sola iguzi wapilo wabwisu. Mwes Grover, ndari mwagabotu awa anguruga eno. Masimpe, weledi. Bulo wabwisu ama pepe. Tajinaba jindila mfulogo iguzwa. Nega swa ibuyo uli bumi. Elio jari. Oh, waro, waro. Ko nagubotu utontora. Paamu mapeo, baweza ibulo, wama pepe. Aga indi, abuyala, alimbobo, nyomunisi, yompao, lagari kubika isira idemu, utuhumba, kamuga jani. Jagari igungira, mugati, igaru wanzi, mungani, nyomunisi. Ogo matayru ama planga, abi kwa Uganda. Aga indi, lagari gunga, ahumboga, nyomunisi, elio janda, lagari gunga, jigunkira mulinjio, elio o inga, ndaye ya ejo gabo tulogo. Ero mpawa batata bagali gunga bajisi jagukeha. Nda lino ejo omusiga. Yagaba mbwa guswa gujinkosi ya mapopo. Jagunyozia inyinkosi ya mapopo. Wagali gunga wabwe zansipa ya usansia washira. Yaga indi yaba mama ero. Njoba gapanga vibamba vivika gubushi bagwe. Jagukezia ejo inkosi ya mapopo. Agu ukela. Iguberesia mberi ndanfu ipetwa mpati yaga indi. Ero musondo wagali gunga. Waweza itubera kwa mapepo. Kakuna matila usunguruga panchi iliawe. Lagari kusamama panchi masila. Azi plastiki zibarangala. Kwa abika usunguruga ikora mburi obu kulesia ichovu. Ikulogela akola yashati iliawe. Sena mwagasola iguwana ejo kajijitua. Ba ma ma. Ndaya yaga sensaga nini kaka indi. Igunsi igunselelo ogo. Kotwa gali kuhunka. Igunywa manzi. Agutega manzi esu iguzwa. Gujitesyo. Yarufuru. Mbangae vaga sola ikubona itesyo jarufuru. Eri balibongae iba nubaswa kukentaki. Agwalo. Inya amulangisiegu yo. Uno. Ubana kentaki. Ema. Ndiri mkonyagu. Ndiyea ibutigonsi. Wagali. Iba beresi. Bamunyunda. Iba swa ku Oklahoma. Agu Akanso. Agu sena awa. Pere. Ibonega mbuli. Kentaki ili mkunjila. Vaga butugizia mungu imba. Mkentaki. Miezi mishonto ya inda. Nyomulisi, abobo ndisa, mbemba boba mwi, babo ora, munzila eyi. Eyo mpawanda gaya jindi batata, mbibagali igunga, babo ora, agusamba, igutibali eji susuro, bagali igunga, lasuta maboko abo, ashati, maboko, mafafi, manini atomene. Eyo jindi, nibagali igunga, batambiga maboko abo, guti, basambe, ugupila manzi, ubushu iwabo. Eyo milambi, yaga zingene, ibu yo. Mumaboko abo manini. Ewe ndagati, eborisi, watata weyopona, yuwa miaga ili mwanda magumi ali osanwe ya ugomeni. Bagali bayu mumaningi, ele bagafwa, gabali magumi osanwe ayobile. Mabona, uno tatu jisti munzi usumanana, mbombobo, tatu gonzi usumanana. Linatu wezekwe ndoru nini, sebotonse, uli umu ya umu iwanu, awa, ujisiga nugabumi, mbogonya mburi, mwejita, alimu nchimotu kwenda, mguli waya, ikusele mga umubwapu, wagu ibaruga zindi, ziagulopogezia. Sena atamu yei obo, amu jogerebu yo, kabira tonse atu jogere, waga indiga nini, elio guluzibo, lugo zianya mburiba naba nini. Elio lino jive rajitanzi, jaga nugabumi, ndiyo pabu yo, igu kumagu shonto, kambo, gali, mpugu, alimi ibu njiwanu, muri chisibuku ndakazaliwa muganda kazi samu ikamuzirundu ikuthala mumalundu a Kentucky ndakachisi kamphetu komwe moto akali ikukhalira kwanyina chilembo achibuye walo kwanyina nkhuni achibuye yakali kuyo chibuye jitha kwa chinthu eliyo chifumpu athala achifumpu yakathendwa amaulo otathwe ali mchijo kabera elyo lyakali tafule lyesu ili bonse abo bana Branham banini bakali kunga balundana bonse okwiya elyo anzi mmere yakanda kazisamu kanini kakayi akumbumburuka bonse iboneka mbuli akali iwoyo ankhamu yathu oposamu potho akali kubumburuka awo onse musuko nyomulizi bakwesu bonse banini kwakalifuka musindi munini omwe elyo wakachisidwe ndi chiyomo maningi akati kankhamu yabalombe tulerede ikumulemeka nikumabopo sunu ikuzwa kuzinthu nzothwakachitha mumasuba ayo thayakali kukonzeka kuyenda andiswe mulikonse pakali kunga twamuthanda ikuchokera wakali musimbi apopo thayakali kuchikonzya kuchisumina nyomulizi
apopo twakachisi
elyo bonse amuyeye ikayindi kuswe yathafule twakachisibuyo ziuno yobire ezyo ziyakabambwa ikuzwa kumakwa amithabi masamubuyo akayindi athanasini amukhusi akabikhwanthu omwe elyo kunsiya ngawo alangidwe alozi lwachikwa yamukhusi sena umwi wakasola ikubona chiuno yachikwa yamukhusi iha erenganda mama nekuba oh kumane obo chindi nithwa kanjira ibusena oko pakali ikukonze ikuba achibwi yamaplanga abana abo amabero abo mbuli obu elyo kusunganya chiuno echo chakaindi chiphati kuhuphula ichibwiye elyo ndayeya ikupamba iwanthu abo kaninu kuthazwa kuchibwiye njindi ni pakali ikusanza na chinthu chimwi pakali kunga zalazika chiuno akuchinyona ikupanga kuyinganya kuchithendere ikupamba bana abo ikuthazwa chindi ni pakali kunkha kukasensa kuyotheka manzi azimwezimbi eba mama pakali amyaka ili khumi ayosanwe yakukomena chindi ni ndakaziyatwa batata pakali khumi alusere elyo ndakali muthanzi wabana balifuka elyo pakandayambira kuti chifumo eyo ni ndakaziyatwa lino twakali pachetheloko pa pachethe elyo thithwa kajisi akwalo pulungwido muganda aka kanini ndakachisi mbuli imulyango munini omaphulanga wakuti wachala ndazumbauzya namwe kasola kubona chinthu chimwi mbuli oyo imulyango munini omaphulanga wakali ikujala mukusena mwampulungwido mulaupamba uwujukide isikati akuwujala masiku thithwa kali ikukonza ikuyasya malaiti na akwalo ikutentha palafini mumasuba ayo twakachisi echo nchomwita kuti ilamphiliveresya mafuta malemu lino thandizina mwakasola ikuzipa ilamphi liveresya mafuta malemu mboli yakapete ino muchi elyo sa mwakasola kuwula kumpha chikotho yamusamu phaini kukwezapoyo chikotho cha phaini akuchiyasya akuchipikha a chivunisyo chiyoyaka elyo iyo kasuka ibusi achontophere thipa kachisi zinthu yamung'anda akwalo ziyakumpha apopo chakalipuyo kanda kazisamu ikakapa abusi kakali ikuzwisha ikapothu nkhambo kwakali chiruli chikukwene awo ikuli nkhako ikuti kazwisye muchiphulo apopo ka elyo ndakaziyapa mumukuwekangala 6 1909 mukwini nyomulizi oko kundipamba ikuindira anini kumakumi opiro ayosanwe eno elyo apopo chifumo nendakaziyapwa pamama pakati pakajula mpulungwido lino thithwa kachisi madokotera wakali sikuthumbusya ikuyo elyo sikuthumbusya oyo pakali panene elyo apopo chindi indakaziyatwa alimwi ikuthalika iwangu ikuthanzi ikulira alimwi pamama pakali pyanda ikubona mwana wapo elyo wakali puyo mwana wakwe elyo chindi ni pakajula mpulungwido nini kuthandira uyo kupuchedo ikuthandira 5 okuloko elyo wakali kayuni robin kakaindi pakali khede umbali yachitheho chinini mbuli mbomwekapona nyonse chifanikiso ya nchicho mu bhuku lyangu yakano kapumi pangu kayuni robin kakaindi pakali khede awo kakayimbapuyo akonse kwakali muli nkhako ndakothedwa tuyuni turobin yonse lino nyebo nebalombe mshogo zibelesha maradio mutano duguli tuni twangu nyomwabona tula 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 twalon tuni twangu sena mwagasola ku igano igabuyo gaga robini nzira mboga gaba agango ago gasubira njoyima awa waga indira nini nzira mboga gaba agango gasubira wagali mami wabami wagali kufuwa busu wa umi aji ingano elio wagali kupenga kabela tagwe umi wagabora kulingu waganyina umi wagumukwasia elio wagali igayuni kamwi gasala luga kagali kuyanda iku kusia mpigiri kuji ingano elio wagasumana na gulu gina aji ingano akunyuga nyuga mpigiri esyo kagajea ilogo kuzisomona elio kagaba agusubira igango igago Bonse kupuro, elio kuswa, jindi ejo mpao, dango, gago, galasubira. Mutaga tubuli, balombe, amugalege, balike. Bagale kede gulubasu, wampurungido. Tatuje majema mbole tiuni, turobini, tatuimba. Elio, elio, batata, baga tontela munsi mpurungido. Elio jindi, ni baga tontela munsi mpurungido. Nini? Oyemomo ni ngomu bona kujifanikiswa wagasiga gausunguruga kunjira mumpurungido. Mbobamba ba mama, elio agule ngerela ata liyabulo. Wanene, ti bagazi ejo jagwamba. Dinoturi, ti twagali mugwashu ugomba. Ivantu wangu bagali ivanagatoliga. Ndi muna e Irish, kumabazu onse, batata mbana Irish veni veni. Branham, ba mama mahebe, ibuyo bawishi. Bagwata muna India, Cherokee, Bobo, jaga mungaya mugondo munini wabuloa bwa Irish. Eri batata abama, tibagari kunka kujigombe. Kabela, bagwatana kunzira jigombe walimi. Baganyina, ibu gombi nobuje, eri ugaindi, lia mumarundu, tagwe nukagari mungano, ya gatoliga. Boba galongela, muri, basi kukala, batanzi, mubu, tuba, babrana mubu biro, bagalonga, elio uguzwa, au, wagashu ganjerani, yonse, yabana, urenam, imugondo, wamugowa, wamugwashi, elio mpao bagajula, indi, ni bagajula mpurungido, elio mpao mumuni oyu, wagaima muya, te bagazi ya kujita, batata bagamuri lide, bamama bagamba. Ovoro silipia yeru jitigo oru. Bagari ngwi, mabogo agwe, mujigo vela, jitagwe mabogo. Ya ovoro siliaga indi mburi, basima planga, basama zimama planga. Ngo bagari kuberesia, mumazuba ayo. Elio, wagaba yosia. Nindaga mana kugomena ndiza, kwa mazuba ali kumi, na jintujimwe. Bagandi tola agutala, kumbungano nini, ya Baptist itegwa, wami bwa opsam. Mungano ya Baptisti ya wami wa Opsamu. Eyo ndi sinari kugeni. Wakari mugamba usimu dala, sigulingula onse, mugamba usiu wa Baptisti, wajianza jaga indi, iwaga siga winda, au iutandila lomwe, di onse, mumiezi obiru. Ibantu wakari kunga, baba aguswangan anto umwe, wakari kunga baunka, wiyo imba inyimbo zimwi, pere, baga jisi, mugamba uga, iganji ganji logo, ali, sikuenda, Uwuri ngula gonsi, mwagari, imu batela, mwaga amwaga, ikusaga, ya zipusi, azintuzi shonto mburi ezio, nyomulizi, ya kutibantu wagari gunga, babuga, gujipa. Elimuga mba usuwaga hindi, wagale ya mpao, alimi au, wagandi peda mupairo, mburi imulombe munini, olotu wagari wendo wangu, rutanzi, gujigombero. Kumwaga kutandila, nituji mwiji nini, kumyaga yobire, ya kugomena, jirenga nojitanzi, jaga jitiga. Baga ambiri siya gonsi, umalundu iguti, wagari imumuni, oyo waganjila, akobo, baga sola, uungwisha, bamwi babo, baga tigwede kuti, wagari imumuni, wazuba, kawubala, ajiboni woni munganda, kere waganyina ajiboni woni, muya. Elio, izuba, chiri agari nazwa, akobo, wajiri, urubundu bundu, a 5 o'clock. Elio mpao, baga windi lirabuyo, elio jindi, nindaga tandira. Uyeirwa iguwa munsi, umyaga yotatwe ya kugomena. Lino, ndere degu shomega, ulizi ntu awa, nzeta botiriwa, elio, ngirombozi aguti, nindazie nguruga. Aguta ziyami, pere neguwa, uwa ambaga sinte, uwele degu ambaga sinte, uti na, tirari nduwe uruwago, na bantu bago. Kwa shomega ujatigizi anchijo, elio mpao lionsi, jimbo bwanya. Gatata bagali kule logo guwa muntu, mugombi, bagali ibalombe, Mama Lundu, basi kube iwande, ibagari igunwa, kakuzumana, indi yonse, eyo, kakangira mupenzi, imwe, mugurwana, eyo, wagari barumi, ubire, nabo tatwe, bagati jaikwe, ibagari igurwana, iguduba, kakutenda na zipogo, umushobo umui, wajipogwe, utara, mumarundu, eyo, batata bagari, wamui, bagari umbere, yagurwana ogu, kabera, wagari mwenzi nyina, wagari jisa, alimui, Wagao mamuntu mwi ajuno. Eri wagajisi, mwarumi wagajisi jipogo, jisomwe dwe alimi wagaligunka, yo tenda mwenzi nina wabatata ajibu, ajipogo eji. Linda kumoyo wagwe, eri watata wagabwe zaajwe ajagwe. Eri ule denchoveni, iguti wagali uruwana ubiagwe, kambo, waga, uzwa, unzira yonsi, useremuga, u, exveo, mamayele manji, utantamuga, wagatuma suwenderezia, magani alumuno. Igutobela batata, igatanti dembizi. Abo mwa olmi, wakadide te moji moja kufwa. Antela, uliba mwi ibantu ibagwe, iba sirira. Uma radio, ndiyo ita zinari yagwe. Weu, roba, yagali zinari yagwe. Antela bala, ndiyo yaguti, ibagwe, babo, balimu California, ibalombe bagwe. Hele, wakali yesi kutirimuna, upenzia, mwa olmi mupati wanguzo. Wakajaya mwana wagwe mulombe, igubelesa imungwa, waruwaya. Abobo wa wagali mwarumi mubiabi wangusu maningi. Ili abobo wagali igurwa nagupati wazipogo agati tanguwe abatata. Ili watata wagati mujai mwarumi. Abobo wagajita uchiji aguzwa gukentaki agusiga igu zabuga mulonga guyagu Indiana. E wagajisi mwina oyo wagali kupona ujindi Morrisville Kentucky wagali mukwasi sikulangalanga wawutu Mosaic Sawmill Mkentucky mu Roosevelt. Iyabo batata bagabora kujana imunye na mupati. Batata bagali banini iwinda kubalombe. Baba na bali kumi ajiroba. Iyabo bagasiga kujana imunye na mupati winda. Iyabo kujindi. Gatago kutandira mwaga. Takagunja kujoga. Kambo mulao wagali kumiandaula. Iyabo jindi. Nituwaga mkwa. Takuswa kulimbabo. Kulugwaro. Igasa inazina ilimbi. Kere bagambili dee bamama inzira. Mboji oba, jaguti bayongwa iguzwa bulimbabo. Eri mpaonda ye yaguzwa bumi, iga sensa, iga anda, aga ganini, gagari biyo, igunze anganda. Eri eri kujindi ejo umane, ulifuga, nyezi eri kumi, haumi, yabu andano. Aga tigandime, amuwe suwangu, undi tobera, eri wagajiri kuyafura. Eri ndagaji sipe ipati mujanza yangu, eri ndagari, igusola kumutonde zanzira, janguzu, mwondagari mgonja, uwara ibi, eri, Muntimba, o kukasensa, kukari ugunka iguswa, ubulongo, akupanga ibulongo ugantimba maningi. Eyo ndagamu kakayuni, ili kakari kuimba mchuru mjisamu, eyo ndagarungumana kujisamu, eyo kabela ilayuni, yaga uluga iguswa. Eyo jindi, ninyaga jita, ijwi, yaga amba ula kulindime. Lino ndirisi uteti, mweya iguti, tinda kari kukonja igweya, wibaruga eyo. Pere mwamireza walo ulimubetesi, njiga machu asionse zirigo ulizi kuti ndambaga simpe. Awaga yuni, kiindi njiga gauluga guswa, eju liaga siga guswa, au gayuni, mwaga kedi, mjisamu, mwuriko liaga jatua, mwujite, eju liaga ti, uyokara munsi ya munzi utegwa New Albany. Eyo, ndagakara iguswa ujindi, yindagali, amyaga yotatwe ya gugomena, igusigira jindi, eji, mwamaile ali otatwe, gu, New Albany, Indiana. Naganjila wambira bamama. Magani andirio. Hey, wagaya kuti ndagari gulo tabu yo. Na ajintu jimui. Mwani tuagalongela ku Indiana. Kabe ya batata. Waga uka kuyo vele gila muntu. Bawatun, muntu muhubi. Walo ungo mwini. Wajilao. Ya wateni. Ya ugonwe demagogo. Eyo wagajisi zipanzi zipati. Walo ungu slubono. Wama milio. Manji. Roosevelt Coronels. Musobano wa baseball. Azimizimbi. Eyo mpao. Wagakala munsi mwe. Eri batata muguba muntu mujote nebabobo tibagari kugonje ibugita kagutawe kunywa wabo abobo ba bagawunka kugondola wisiki mu mulizi ya kugondweda eri mpao jagale tabu yumuyumu kambo ndagali mupati winda kubana lagita ibusiga akutega manzi ulija kugondweda eji iwamba intambo ezio utontola ujindi nubagari igupanga wisiki Pao baga tariga usambara, elio pao baga jana, zigonde do, ezio, zibiro na zotatwe, ino elio, chejibela, chetabo tiriwamba, pere nchabgini. Elio ndaye ya buzwa bumi, iguswa, ubutala, kebora, kutala, yanganda, kerira, kambo anje kusire yabusena wagali ijizibia ogo kabagali ugo saula izianda ibonji wano mulae ya jini ibagali ugo saula izianda aguzibika mutu kwerenga ituwa mapulanga njonzira mawateni njolagali biobola izianda mugusena omo mujisi ribatata bagali baberesi ibagwe bana mutegenya baberesi bana mutegenya baji gaminina yoji hindi ijizibia eji Yaga zile insu ya limi jindi nivagali guhuka. Kuyo, kwa saula izianda, aguzile tamugati, aguzibika mutu kwerenga, kuma planga, hao jindi, zianda, nozi enze muga, jindi ya mainza mburi, mbo, yaga unka ansi, wali gube, ulasalala, mwe, ugonzi ya maningi mburi, zianda, ya murizi, alimi, bagali ugonzi ya, iguziberesia, iguta igunwa, pere, ibamba manzi, uti, kato ntola, iguzibika, Iwo zunguruga zikomo yabo amigo payabo azimwe zimbi eruzwa bomwe ketega mangi guswa gunze kujikuju ejo ejo jagali utanta mugide utandira mulongo omanda ndagali igulira yakugwira uri umwe wagatali igugonza ibuba ajo kambo ndagaswa kujikolo alimi bonse balombe bagaunkide kujihiba Iyo zelanswi, ndagari wote wago zelanswi. Eri abao bose baga unka, iyo zelagunze, yandime, eriyo ndagajita iu tegama. Aja kukondota, ezi. Mugini, ma, obo, wagere de iu wago sena, usisibwe. Wagari, huga sikwa umulao, eriyo nda, wagari buyu muyu mulogo. Eriyo, ndaye ya, kebora ambari ao, yanwe, gagari kunkula, narimu, ndagari kide, magwerele, azambaitwe, kunsi, liagami, igangu, utantamu narusuo. Sena mga sula kujitobo. Ngubikabu yo magwerele gunsi ya ganwe igago mburibobu. Aguga zamba ila igatambo. Gana nula igu yo. Omwe igago nchoveni utandila mburi mutwe uafurwe. Mwumulizi guna mtuga inga mwandi tobezi ya gonse. Kondu unka ya magwerele aya gunsi ya ganwe igangu. Awo pendaga kunkula nyomulizi. Tindaga jisi mabusu agusama. Abobo wina nutoka sama mabusu zindi zimu ujibela jama inza. Ikutina kwa gajita twa agaribu yo ayo nge twa gali igugonza ugezela. Muntu umwi nga agari unga watupa. Ejo zisani uli ejo muntu umwi inkamu ya gabungwe ya gwasya babulide. Gagari unga gatupa. Iru ndaga ima munsi ya jisamu eji. Ejo ndagari kede awo mkerira jagugwira. Yagari mutwi. Kambo, ndagali igwanda, kuya kukuzela, ndagali ta igutega zikomo, zikugene, ziamanzi, kuberesia tugomo, tunini, tulikiwa molasis, tutandila buyo, igulampa, ulibobo, ijisela, jaga karuni. Kambo, ndagali vyo mulombe munini, igutandila miaga, ili jiroba ya kukomena. Ewe ndagali kunganda tutirila, ujikomo, ujipati, ilio mpao, igujoga, na kukweza, tugomo, tumbo, tunini, agujoga. Kujikuju, ayonde manzi, ngetuwa gajisi, ili bagali, uya ugungula, mbali ya whisky oyo, wama pope, masiku ayo, garumi abo abatata, igutala, unganda. Ili ondagali gulila, ili mponya ibu yo, ndagavua, intuyumui, ijipanga, ijongo, mburi gambizi, intuyumui, mburi, obu, inondashoma, tajiri mwisi, ibu indirila, gajia, Jongo ibu yo mburi ejo. Wadali batemelogo. Ilio ndagalanga gonse. Ilio mnizina. Igambizila nini. Ndashoma. Mkuitaguti tumbizi tunini. Mujini ya butololo. Ijamwaga. Tuwa pepula. Monsi. Mumiunda. Yamaira. Nyomulizi. Imatu azimizimbi. Mujini ya butololo ogo. Imatu. Agatari jidebu yo igujincha. Ilio ndagali. Monsi ya jisamu ya popula. Jituba jipati. Gai magutandila jisela. Jarwe ndu agati. Gabutala nganda eri ondagangwa jongo eyo eri ondagalanga gonse wagali wateme ibuyo mburi mbogubede muganda aga waganyina itu iliagali kupegema guri gonse na ajintu eri ondagayeya kari jongo eyo koja vida ndagayeya wele kuti ulitanta mugide iguswa au mulombe buyo eryo jagangwigalogo Agu mwikarogo. Ndagabe za tugomo tuangu. Tunini. Nakulila ja kukwila. Zindi zimbi. Siku kwene. Nakutari ya kwenda. Mumu kwa kwa. Ndagari kuliogezia. Elu ndagaswa nabuyo. Tukogola tushonto. Iguswa. Kulibobo. Iguswa munsi. Ya mitabi. Ya jisamu jipati. Elio. Oma. Ndagapanga kuhiga. Wagambizi. Elio. Ndagaje buga ulama. Elio. Igutanda jisira ja kwendo. Utaya jisamu. Elio. Wagari igambisi. Igambi. Gaga bupa. Mujisamu ejo. Uzunguruga, akuzunguruga, uputa usia matu ayo.
tindakalela kuti jakali jenzu jachikizia ejo mkambo jakali mujindi chamwaza pachindi chakutololo ba tumbizi oto tulasi nini tutuita kuti tumbizi eyo tula eyo kulakweza lusuku mwakatubona muli kulambulipo chinthu chonya apopo ndakalangirira ere tidakaleka ikuchitape ndikanjiranji wakali ikupasuka ikuyo kunini bamuwo wachindi chinini pawo dalaunka ere dakaliko ikale muya koma miniti obire nakwinda ero ndakatalira kwenda ikutantha mugwagwa alimi eryo ndakachepuka ikulanga ejo alimi ero chindi nichakachita bvi ya munthu mukuhwika mbuli ilyangu ikati uthakanyi kufeba nakusofazia mupiri wako munzira iliyonse uyoba mulimo wako wakuchita chindi wakukomena maningi ba yakapanga alya ndiyosya chalufu ndipo inga mwayeyela inzira mulombwana munini mukayakalihwa ndakalosya tugomo oto khapena ndakaunkha kung'anda changuzu mbuli mbondakakonzya pekwila agwerera chwiri yangu ero kwakali bazoka babusadi ibujaya muchisi ejo inzoka khapela ziyabusadi ibupiroko amama pakaye kubora kuthamukira mu garden anthera ndakali yathamuzo wabusadi ibujaya eryo ndakazuza kuzondiswana ero ndakasothokera mu mapoko apo pekwira kebabukatha kuba mnyontha ero pakati ndipenzinzi sawarumwa nzoka akandilanga konse ndakati pepe pamama uli munthu muchisamu ili kunzerera ubwino ili pakati oh pili pili kobora ili pakati senu wazoleka akunkha kukona ndakati pepe bama uli munthu muchisamu iya eryo wandayambira ikuthanywa akutafukepa ikunywa kwesili azinthu eryo ndali kuthola manzi uli chakukondweda ya moonshine poonya kuchindi ejo eri wakati uthakanyi nakusofazia mupiri wako mzira ili yonse opomukamu nyomulizi eryo ibwana bwangu mukupushi ulala banakazi eryo ukuchitha kwangu winda senapa achindi chomwe chakuba akuzulwa kuli ichilipowapo mwami wakandigwasya kuzinthu ezo alimi muli mbondenda ambere muyohiba apopo mphawo uthakanywi na uthakafwebi na uthakasofazi mupiri wako phambo kuyoba mulimo wako wakuchitha chindi wakukomena maningi ee ndakayamba ejo kuli pamama eryo eryo ndakandiseka bwino eryo ndakanyongana ikuya maningi vakayitha dokotera alimi dokotera wakati ee walipirika bwiyo wamana apopo pakandirasika apulo ero thakwe inda ikuzwabuzwa opo kusiya opo ikusola kwinda munsi kuchisamu ejo alimu ndakali kuyowa ndakali kunga ndisilemukira kulukazulumbi kwa garden khambo ndakali kuyeya kuti wakali munthu mujulu yachisamu ejo khapera wakali kwambawula kuli ndime jwi demu iphati eryo yakambawula ero mphawo chindi chimwi ikuthandira imwezi kuyinde ejo ndakali kusopanya thumbulu kusena akakwesuka nini mbere yakusena kuwalupuwa ero mphoonya kuyo ndakapa kulimva ikwenzu wakandihumpha eyo ndakayima akukhala ansi kumbali yachisamu eryo twakalathala eni yankhomwe ikuzwa kumulonga ohio ero ndakananga ansi Jeffersonville eryo ndakapona chizapukiro kachiyakwa akuzapuka awo mulonga misemu yachizapukiro yamulonga eryo ndakapona pa alumi ibali khumi yachisamu pomwe ndakapapala apo kapaloka ikuzwa awo akuswekera maumi apo achizapukiro ejo ndakazuzira mukati chakufamba naloko akuambira pamama eryo pakayeya kuti ndakalunkhide kuyoona pere pakachiyopora mu mizezo eryo myaka ili makumi opire ayopire ikuzwa kuchindi ejo chizapukiro ya dolopo pat lino ejo nopanji chomuzapuka chindi mwazupuka oko kazupuka mulonga akusena mbonya eryo pa alumi ibali khumi achisamu omwe pakaswekera maumi apo kapaya chizapukiro ejo kulanduka mulonga thakwe nichakalalirwa ikuba ikwini maninina mbuli mbomuchibwino mukuyake buphati yakalipopo zinthu chonse ino kakaliyeya kuti ndakalipirika buyo walo ndimesikuli opo mbwini ere kuti na mukasola kupona ndi panthu apo pa bayeme ikuba pasimuya mbasi kulipiri amulange kuli pasiku yapira apasinsimi ili amulange william cooper iwakalemba iwimbo oro iwamphowa maningi kuli kasinsi akazwipe ipulowa ikazuwa kunsinga ya emmanuel sena mukasola muli zinyimbo ndakayima munsiri yachumbwe yakwe ikuthali chindi chinamfu jainda mukes julius ndashoma sezi he nya mbombopo wakali andiswe okuya kuchumbwe ichakwe eryo eryo kuya nangamana kulemba rwimbo olu unanike gwakamusiya gwakasola kujana I mulonga wakuti akali chaye mwabona muya wakamusiya ili banthu mbuli basibyakira balembi nape ndayambaba sesimi kamulange Eliya chiindi nangayima achirundu akuyitchira imuliro ilizwa kuchulu kuyitchira imvula ikuzwa kuchulu pawochi ndi muya ni wakamusiya wakachija ulu lanu wakunyonganisigwa umwanakazi yoleza wakamujana akumusomona mumphangala wine masuba ali makumi one amulange Jona akunanike ibwerede chiindi mwami nakamunanika ikukamba kukakwiya mu Niniva mane munzi wa musala wa centuri wakempwa mukusamazisani zya masaka ino pawochi ndi muya ni wakamusiya chinzi chakamuchitikira kumujana atayari achirundu muya ni wakamusiya kakomba kulireza ikuti amuchaye elyo niyomwabona walombo nanike elyo chiindi zinthu ezi yachitika zi sichita chinthu chimwe kuli ndiwe kawonda yeya kebola kuthala ndakaba mwa atumwi mukupuxi ndiyopinda kukamanizya moonya mukaindi ikanini kachikira jindi ndinakaba mwa alumwi mukupuxi ndakachisimzezo mbuli iba alumwi ponse pakupuxi nda kuya kuchikolo ndakali kunga ndajana ibasimbi banini nyomulizi ndakali sikweme maningi nyomulizi elyo kumalekelo nda ndakali janina mulongwe umusimbi munini elyo mbuli ibalumbe ponse banini ikuthandira myaka yakukomena ili khumi ayosanwe nda yeya elyo elyo abobo o wakali mubotho ma wakachisimeso mbuli nziwa alimu wakachisi imeno mbuli mkare ansingo mbuli mkhopo-nkhopo elyo wa wakali mubotho nchopeni elyo mulombe umbi munini wa wakali walongwe nyina vamusi wobo wakabweza jiricho jirondo ya ti ya fori yakaindi yavauchi elyo twakaba achiindi ya misalo ya luyando akasimbi beso elyo twakali ikukathola kumasena ikuyenda mumotho kala wakachisikunji kwakula makaroni opire amungwimba wakachitha ikujeka hwiri yakushule kuti twiguje ikulira sezina mulasola ikuyeya elyo nape nyomulizi ikuti twiguje ikulira peretwa wakali wiyapuzwitira kapothuloko ili apopo ndakachisi tusenthi tuye munkhomo yangu eyo wakayima akusena ikunini akula inga mwaula masandwichi ya nyama ya ngurupe masenthi osanwe ili apopo o ndakali fupide ndakali kukonzya ikula umne awo mwabona nithwakamana kulira masandwichi akunywa kokakhoya ndakathalira kuphirusya mabodela elyo kukugambwa kwangu ndi ndakaswa vanakazi vakathalika ikuyo ikuwa ikuswa uluzyalo kuchindi elyo na ikuswa kuchimo chapukanakazi nziva yangu nini yakali kufuka pa musanga wa thombwe ndakachisimuzezo kwangu ulyonse wa mwanakazi unga wafuke pa musanga wa thombwe elyo nsena uchincha ngomwe nikuceya ikuswa kuchindi elyo kuyabuya mbuponya chinthu chuba ukideka phathi mbwakonzya kuba elyo mbombupo nchopeni elyo nda ndakayeya nda lino kampani ya misanga ya thombwe inga yandirwana ulileji pere ndi mwambira kuti akunkhoze ikadiyapulosi kakwererezya walomwe jayi muphati maningi asikunyonyona achali wachisi eyi choichisi ingandasala mulombe kwangu ikupa mukorwi ikuinda kuba sikufuka misanga ya thombwe wapa mbwini ingandasala kubona mukainthu wangu kalebe achibwe kakuledi ikuinda kumubona kachisi musanga wa thombwe eyo nzira lino oyo muya waleza uli andime ikuti na oyo muya waleza muli mbomunga mwapuzira yepo ikufuka pa misanga ya thombwe kuchisi ikukonzya ikunini jindi wasika ikuya khambo ikuti ikuyo zinthu zyonse mwachibona achipombiri nzira mbwe uthaphatira chinthu chipyapi kaphati amuchitanthamuke nopali ndo ikuti na muchisi ikuzuwa ulijeyo akaka musina ya khristu amuchitanthamuke jiramunyonyoni iyo muchaya iyo ndi ndikhulenge kumikuli imatoketera valasola kumuchenjeza ilyo mphawo nzira mbapakonzya ikumusambarira zinthu ezi ikuti na mwaunkha kuchinthoolo ja misamu akwamba kula ndi andakula ikhulenge ilikhwana masenthi ali makumi osanwe ba ngapamanga keyo chiindi waula misanga ya thombwe ikhwana masenthi ali makumi osanwe ulimukula chinthu chichonye pamatokothera mbapamba omwe o eyi ichisi yakasondoka khambo kamali chipyapi kaphati yalo chijayi yakathondezekwa Ejindi nimbaga bona musimbe oyimunimi imubotu kalibe mega buyo mukuboneka kubotu logo oyu imusanga watombwe mujangalia gwe ejo yatindi jaye kambo ndagarye yanchobeni kuti ndamuyanda eryo ndagayeya lino ndi kwamuti sikusulaika banagazi nyebo mulisi obo pambo lyonse ndibe ndiwana ibanagazi peleserwani ndinye nobajizipe ndiwana buyo nzira ibanagazi basuni mbobalile mega mbombobo banagazi babotu lele dekusumpurwamwi elenga ndayeya jindi yakukondwe daja batata nojagali kubereka kuya ndagajita ikuba kubusena uya amanzi azintu ibona balindu yakubusi batali bwinda myaka yakukomena ili kumi ajiro kumi aluse ikutala ibuya abarumi ibakakomena mulindime eno gabakoledwe elyo bakali kujita ikuba batamika akubapha ikofi usiya ikusikira kung'anda kuyoba chidira varumi babo izisusuro oh nitujo mwi mulijejo ndagati na ogu wakali iwamba iwangu kaini kalakonji iwerera umushunga imubotu salala wagu bajazia anguo mbombo erio nasulaiga ibanagazi mbombo bo ero nderede ikulangiri labwende bonse rino ikutantamuga uyi ea iji ntujonya abobo pelerino mwanagazi nchitu ya ndisi jibela jiremegwa ya mwarumi uwerede iulemegwa wa mamama balo mwanagazi mbuga intu wangu mbwabede alimu balo mbabotu elio ndijisi yulu ya bajizi bana Kristo abo mbele mega kapati pere iguti iguti na bago nja igupa igulemu oboleza mbwaga babamba ibutumbu anamalero wini jirigabotu walo nchintu jimwe jazintu ziinda igubota yoleza chago nja igupa mwarumi wagali muga intu unze ya rufutugo muga intu nchitu jinda iguti na walo muga intu mubotu pere iguti taribobo Solomoni wagati imwana gazi mubotu nchintu yandisi ujibela jiremegwa kumwarumi pere I umwi sunye morogo na umwi utali imubotu manzi muburo wagwe eri mbombobo chintu juba ugitelogo ijiko njia kujitika bobo mwena kasi mubotu nchi na ujisi muga intu mubotu mwesu wele kumule mega ajimo ya talalogo mbombobo wele te ikujita obo imwana kasi wini eri nobana ikuti na mujisi imutombo wini ukala unganda akusola umubamba ikusanzia zisani janu umutola kujikolo ikumuisya magani a jesu wele te ikupalule mega umutumbo oyo imuje mbele akoonse uli mulindinye yebo ere te igule mega mwanagazi uyu ii munene kambo alo mutumbu wini balabandika magani agu bulatusibo pamu marundu agu Kentucky mulakubona muli eji awa muzintu ya mutende bamwi babo amamama baje mbere kumasena kuya inga babora okuno ku Hollywood akuyisya amatumbu ibasunu mbokukomeze gwabana amulekele mwana wakwe abole ubusiku omwe kajisima susu akwe kaphalangile konse amiromo ulibyalawula mujita kuti nzi ejo zintu yakulipenta nzobananika kumasyu abo adresi yakwe kalisumene konse ulubasiku omwe kapela atayakaliko omwi ibusiku bonse kakoledwe mukwesu inga wachola omwi mutabi atala yajisamu ya mukusi yelunga tajiga nkirimbi ubusena ndamwambira ingawa era kuti nomugali jisi ikunji anini ulibobo inga mwaba a Hollywood imbotu konse kuno jisi ibotu logo mbombobo ilibini ikusolapu yokuba wasiasunu kuti ago nkamwi gatoze twa diabolos ino imusimbi imonaini jindi nindakamulanga moyo wangu wakapenga nabwe eryo ndakayeya imuntu munini mujete eri wakati oh uyanda musanga watombwe biri ndakati pepe bama ndakati sefwe bipe wakati ino amba kuti toziani bali kuyamba kunka kujiziano kabera henda kakunzia kujijita abobo bakati wakati jiziano unselelo kuya ogo koba ita kuti Psycho Gardens eryo ndakati pepe seziani pe wakati ilino toziani tofebi tonyi mbobuti mboli botezia mumisaru ndakati ndibotelwa kuzeranswi alimi ndibotelwa kuhwima ezio tezeka mubotelezia abobo wakati obweza musanga uyu watombwe ndakati pepe bama ndalumba tefuke bipe iyo ndakali mbwi pachikwa pili zioja motokala pakabikide zibodi yakuliatira mumbali ya mafodi againdi mulayeya alimi ndakali mbwi pachikwa pili zio ejo gatukede mujono yakushule Mwalo andime. Eryo wakati. Yebo amba kuti. Toka fili musanga watomwe. Yati Eryo. Shwebo toba simbi. Tujisija mbalogo. Ibu indambo jisi. Nagati. Pepe. Bama. Seshomi kuti. Ndianda kujijita. Wakati. Waa. Yebo sibukana kazi mupati. Oma. Nagati anda kuba. Ili mkaragata. Jagu sinizia. Abobo. Se. Seandi jintu. Jagu kwa sibukana kazi. Mwana. Ndianda kuba. Simu sobana. Yagurwa. Mugu jana. Zirumbo. Oye wakali. Imuzezo wangu wabumi. Abobo ndagati. Sibwana gazi. Sinda kakonja ui mina. Ejo. Abobo ndagati. Wawupaguli ndime. Janzali yangu. Gali tandabete. Ndagati. Ndiyo mutondezi. Na ndiri sibwana gazi nape. Uweza musanga watomu. Wakutari gagu kwara manchis. Lino. Ndiri zimuri. Lino. Segwe gambo. Gagu hirira ejo. Chomu yeya. Ndire buyo amurimo. Wagu hambabwini. Jindi, ndagatari ya kukwara imusanga, oyo watombwe, mbubonya buyo, mbonda kakanzite, igu ufela, mburi, mbondi anda igweza baibili, mbona, ndagambu wajintu jumui, kaji ya buya, uush, ndagasore karimi, kendaka konja, igu susia, umulomo wango, eyo, ndagalira, ndagawusoe lansi, ndagatari ya kundisega, eyo, ndagenda, uyagu munzi, gainka kutala, winda, umunda, Gakala ansi mubusena buya kerira eryo eryo wagalibu umibu birogo ndayera busubabu mwinga tata nagulia buseremuga mulonga abalombe mugesu wangu andine bagajita igweza bwatu buya ibutanta aguseremugira amulonga uyandaura mapotera agubikira wisiki bagajisima senti osanwe agulira manji ao wabwezerera amulonga Elibatata wakari andime, elio, wakaji siri mwi, yaayo apepele timanini, ndachoma agari ibutandira, umapotera, akwana jisira, ya garoni, elio wakari jisamu, ya gawusigwa, kumuo, elibatata, elio mwarumi oyu, wakari angwe, ba Danbush, ndakaji siri bagwe, wakaji siri wato ubotu, elio, ndakari yanda ibutjana ruja, ulingwe, kambo, ndakari yanda ikuberesia bwato, wakaji siri, Jagu wa suzia, iibo tu, elio, ibangu, tibu waga jisi jagu wa suzia pe, waga jisibu yo, zipulanga, ziaga indi, jagu wa suzia, elio, ibuti na, landiregela, uberesia, ibu ato, abobo waga ligumpirida, walimi waga panga, jagu gondweda, ya batata, abobo wa, waga, chompegezia, mauru abo, ujisamu elio, ya batata, abobo gela, munko moyabo, ya busure, agusomona, ibodela, linini lipapalite, ili ya whisky, waga mutambiga, kabela, waga sumina, jagunwa, gari josia, ulibatata, kabela, waga sumina, jagunwa, elio, wagari bika, amutabimunini, urubazu, wajisamu, oyu, waga yutuga. Madambushi, waga alibesa, gati, elio gai, bili, nagati, nagulumba, zenyepe, wagati. Muna Branham, kabela tonyepe, bose bagafwa, kabasamidema kwa masuru, igutandila, uwozganya, elio, wagati. Muna Branham, kabela tonyepe, ndagati, pepe mnene, pepe, batata bagati, ndagago mezia, sibwana gazi umwe, batata gabandi itakuti, sibwana gazi, ndagati. Wendi tambiga bodela elio, elio ndagasomona, igasinsho, atara yondilio, kega nzidegun, elio jindi, ndagatariga, uli nyamona, oosh, Ndagaju siya bodela agutariga, iwenda usiremugia, umunda, janguzu, mbuli, mbunda gali ugonzia. Kerira, jinduji mwi, jagandiga siya gujijita, mwabona. Tenda agonzia, igwamba kuti, ndagari mugotu uligonse, ndagari ganzi degujita, pere, nguleza, iruzialo, luzialo ukambia. Lwagandi gasia, iwujita zintu ezi. Ndagari biya ndagu zijita, iruangu, pere, taga gonzia buya. Ibu ndiregela kujijita. Niwaga inda jindi, ndaga jana musimbi, jindi nindagali, ibu tanda miyaga iri magumi, ovire, ayovire ya kukome. Wagari muyandwa, wagari musimbi, wagari kunga kujikombelo, ja German Lutheran, nariagwe wagari Rambam, B-R-U-M-P-A-C-H, biswa kusina ya Rambam. Iri wagari musimbi mbotu, tagari kukweba, na kunywa, na tagari igusiana, na kufunga jintu, musimbi mbotu. Ndagari waya anguwe, Iwaji ndi ishontu, elio, ndagarigunga, hao kutandira, magumi obire, abiri, ndagapanga mali, agubi, mane, ndagari ulira Ford, yaga indi, elio nda, wagarigunga, kula unka, uguri guaya, gwaru yandu antomwe, ili wabogu jindi, ejo, waganyina jikombero, jarusara ni monsi, ndagarironge de iguzwa gu, Howard Park, utalagu ya, ili wabogu wagari, mugamba usumui, wa gandinaniga mumbungano ya missionary baptist mwi Roy Davis mujizi apsho mwi uonya wakatuma mugesu apsho ikusika ulindime na gamba ula ulinguwe kujatikizia ndime mwi Roy Davis. Bobo wakari kukamba uka. So kabela wakaji mbungano ntanzi ya Baptist na sechomi kuti yagali mbungano ya Baptist ntanzi walo yagali mishinu tegwa mbungano ya missionary Baptist ku Jeffersonville. Ele wakari kukamba uka kujindi ejo alimi tuwakari kunga tulaunka mbungano masiku. Bobo ejo wakari kunga tuwapiruga. Eri utagwe negaba jizoja mbungano. Ele ndagari kubote wabuyo kuunka anguwe. Kambo muzezo mupati wagali wagwenda anguwe ndere debuyo agwalo gushomega. Bobo mpao gwenda awe, ndio buzu wabuminda wagali guswa kumuwa shimubotu. Elio, ndagatariga iguyeya, nyomulizi, nyomulizi, tere de igusobanya jindi, jamu simbi oe. Tajiri, tajiri jibotu, kambo wagali imusimbi mubotu. Elio, ndiri mujete, alimi, alimi ndi, batata, wagali abete, munseba yabu, elio ndi, ndi, wakanyi nanzira, ulindime, ya kumujane na ya kuponina, umusimbi, mburi oyo, oyo wakasibide munganda mbotu, ama kapeti mashonto ajibuye. Ndaga kapeti, ega sola kubona, tinda gagasi, mbuka kapete, ndagari igwenda mumbali, ndagari guye ya iguti, gagali, intujibotu, igwenda ejo, chega bona mubu umigwangu, mboboti, mbonga, babika intu, jimui, mburi ejo ajibuye. Gagali ga kapeti gatanzi kega sola kubona gagali gagali ga mwi gazezo ndashoma aitwa yuti makapeti agu ya lansi inga ndajirubizia ejo muchobo umwi mburi kurugwa na jintu jimwi jaga sumwanto mwe kabela jiri ya iridwe ajibuye mabo tulogo asubira girini ajiteo jipati jamaruga jaga bamuga agati ganjio nyomulizi gali jintu ijibo tulogo. Eri abobo ndagaya ya nda. Ndagabamba muzesu wangu. Uti. Ndagere de umulomba. Uwa tuwa ulindime. Na ndere de usosoroga. Akulege la mwagi umwe imubotu. Iguti. Amuwate. Muntu umwe unga. Uyo. Mwereda. Igu gonja kumujanina. Sia kuponena. Akubasibuya kulingwe. Ninda gonja kubasibuya kulingwe. Kere nda. Nda. Ndagali ikupangabu yo masenti. Ali. Magumi obire. Mwora. Abobo. Ninda taa gonja. Ikuberega, ikujana, zekupone na iwagwe, zinjirogo. Eyenda, amuga shi onse, mutoka jisi, wagulanga, eri watata, baga ya bede, munseba ya bumi. Eyo, ndaga jita, ikubabamba. Bo onse babo, abobo, ndaga jisi jindi, jiu mumaningi. Abobo, ndaga yeya, jintubu yo, kulindime, ya kujita, kumuambila kuti, ndi, wa, se, segare kibuya, kambo, ndaga ligwe ya kunjirogo, wangwe, ikunyonganya bumi bwagwe, kumulegela, iku jengwa kulindime. Eri mpaonda gaya. Iku china mtu umwe wagonja. Iku mujata akumugwata. Iku panga inganda mbotu. Eri ondiza na tiinda gonja kumugwata. Ninda, ninda kagonja iku zibaguti wagali komene. Eri abobo ndagaya. Perense, sebuyo, segonzi iku mulega buyo pe. Eri onda, ndagali mujimo jibi. Eri busuba busuba, ndagali kunga ndajieya. Abobo, ndagali sibweme maningi. Iku mulomba iguti agwatwe kulindime. Masuwa masuwa, ndagali kunga, ndabamba muzezo wangu. Ndiyo mulomba. Eri ojindi, ninda, Chinzedo, kakokoregwa, na hali tulimwe, chomungizia, mwani. Nyonse, nabagwesu, masena anze, antela, mwagaji siruzi, kuruonya, mburi owo. Ejo, guli mwa, iguenzu nchobeni, ibushi wangu, wakari munga, bwapia. Si, sinda gazi, sinda gwenzia, umuromba. Abobo, nyeyela kuti, mwana gambwa, mwega sola, vugwata. Nyamuni zijintuno, ndagamule mbela, lukwalo, akumuromba. Eri abobo, alo. Ino, ti wakali, uyandu wa mga, wakali iwinda anini, niyomonizi, kurubazu kwa uyandu, iwinda bo, ti jagali piyo, jisuminano, jagali, nda, nagarule mba, jabu botu, mwega gonzia, ino, nagali piyo anini, kuliba njina, banyina, nagali, nagali kube mbagali, eri opere, bausi bagali, bana, tachi, badara, babu, alomgana ibuyo, babo tu, badara. Yagari basi kubunganya kamu yabantu, kamu yabantu, yenja zitima munjanji, gaba panga madola ari nyanda, yosamwe umwezi muzi indi ezio. Erumebo, kepanga masenti ari magumi obire muora, ugwata mwana wawe musimbi. Yagari zi ezio kuti, ajigabereji. Yerwanyina bagari, ilogo, lino, balombali ndu babotu eliyoba dadali mushobo umwe wakume ezi zyabantu nyomulizi mburi ibalemwe kwakapatu nyomulizi eliyo abobo tibala chisimpindu logo ulindime uli gonse ndagali byo mulombwa na sijisi ubatelezia bwande ene utawa nkwaya wagaimbi eliyo dadali byo yakuti popo werede iwenda amushobo wa mulombe mubotu kapati nanini eliyo ndi yakuti dadali ruzi eliyo abobo ere chinda Chinda kaji yeya elio. Abobo ndaka yeya. Elio lino. Se zi, zila. Se. Se wanzi ulo mbaba usi. Elio. Se. Se gawa lombi. Uchobe ni banyina. Elio abobo ndelede kumulomba usanguna. Abobo ndaka lirembela kakwaro. Ilio jifumo ejo murendo. Ibu ya wenchitu. Nyagarulosia mpogesi ya magwaro. Ilukwaro. Kwa gali uya ujigombelo masigo. Kwa tatu elio. Elio jagali jifumo. Jamuhuro. Ndaka sola. Ibu wabonsi. Wamusondo. Ikumuambira kuti ndagali wianda ikugwata kabela ti ndagali kukonsia wia ikubusia jamba jiko bwene abawo mpao ndagalubosia mupagesi lya magwaro elio anchito muzwa obo ndagaye ino kuti banyina ndagajata rugwaro oro oma hao ndagazima kuti yanyonga nisigwa ikuti na bagasola kuruja kambo tebagali kubikira maningi manu kulindini ndagali kujipengela waji indiji lamfu elio masiga wabu ya tatu jindi Nega siga oma, naga eyo. Mbobu ti, mwea guunka gutaragwe. Iguti naba nina, baga jata ya gwaro. Ago, bayondu ma nchobeni. Abobo, ndiye ya guti, wagaru ugeza. Nagaru lembela hopu, elio, ya gari zinari ya gwe, hopu. Eli abobo, nagati, ndiyo lembela buyo, awa, kuri hopu. Eli abobo, elio, naga eya, ndiza, tagaru jata. Abobo, nagazi gabo tu, iguyo, iguimi na anze. Umusibira imulosi ikuti aswe oma umulombe uli onse utajizi jamba jikugwene iwenda uya munganda akuko nkomona amuryango akulomba musimbi tajisi mulimo wakuba kubusena bumwi anguwe akwalo mbombu wanchobeni obo mbuyanga irogo ogo kunyansya eri abobo ndagali megafodi yangu yakaindi nyamunizi eryo ndagali pukuchidega botu logo onse Eri abobo, ndaga unka kukonkomona na muryango. Ya, banyina bagasiga umuryango. Enda agonzi ya igunyona igabotupe. Ndagati, mwa, wapona buti, wamuga Brambang. Ya, ndagati, wapona William. Ndaga ya, William. Eri bagati, inga wanjira na? Ndagati, narumba. Ndaga njira umuryango. Ndagati, saa hopu, watandira. Uya ulibambira. Iyo mponya kuyo. Pao hopu wakasiga gasota uga. Irutambo munganda. Musimbi vyo utandira. Gukumi ajisambomwe. Eri wakati. Wamba pili. Eri ondagati. Wamba hopu. Eri ondagati. Saa. Watandira ulibambira. Uya kumbungano. Wakati. Munga indi vyo ganini. Nagaye ya oma. Kagarugweza. Kagarugweza. Chibotu. 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 Hopu. Uina. Nagarugweza. Apobo. Unori. Igabotu. Pambo. Na. Kagwamba kulindime. Abobo, ndagali mwa ikabotu maningi. Ele mpawaji ndi, nindaka sara mugira umbungano, ndaka eya, inuguti wakarugweza. Mwabona, elio, tindaka gonja, igungwa ejo, mwi, hevisi, chagari kwamba. Ndaka mulanga elio, ndaka eya, iguti antela urusisi devyo, kabela yondi begela inchobeni. Jindi ndaso awo, umulomba ejo, elio, tindaka gonja, igungwa ejo, Mugesu Davis nchagali kwamba. Elio, ndaga mulanga, elio, ndaga ye. Ma, ndabi jirwa gumulega, pere, elio ndi. Iga zegero gasiga nchobeni. Elio, nitu waka zwa kugomba, kwa katari ya wenda, iuselemuga, iga kwa kwa. Antomwe, uya kunganda. Elio, abobo, kwa genda, uya kufod, yaga. Elio, abobo, ikuza umatari, mwezi, wakali kubalaga pati, nyomulisi. Ndaga langa kamera, wakali mubo tulogo. Mulambe, ndaga mulanga, elio, ndaga ye. Ma, obo. Mbondi andisha kumugwata. Pele, keye yera kuti, sekonzi. Eri abobo, ndagasumana na kwenda ambele anini, nyomulizi nkabela, ndagari kunga, ndamulangaranga. Alimi, ndagati, ino, uli mwabuti sunu masigu. Wagati, oh, ndiri kabotu. Eri utwagaimiga, po diaga indi, nselo elio, wagatariga, useruga, nyomulizi, usunguruga, ubasu, ikwenda, usunguruga, ikona. Wakuyagu nganda, yagwe, elio ndagari, uyabu enda. Umuryango anguwe ndagaya nyomulizi antela ina nagaru tambura ruba bobo inga naruba ibuyo ugwalo niyoba anguigi imbi yaruzi yaru nekuba bobo ndagatariga Iguli mwaga botu maningi.
She said, Billy? I said, yeah.
Wagati, Billy?
She said,
Nagati, inya?
I got your letter.
Wagati, Nagata mbula rukwaro rwago. Oh, ma. Nagati. Wagajitana?
She said,
Wagati. Mm-hmm. Wakasumala nabu yo iguenda kagwe na agamba para ili nagae mwana kazi wanda ambira jintu jimu wandi tanda na ape wanda ambira choe ya kumbagani alo ili ndagati sena wa wakaru bara wakati aha ma nyomulisi o mwana kazi mwakonji ya kukubamba mkuli biliga ikutazi ziwe oh tinda tinda liku pandura nchijo mwanzira ibu yo nyomwabwana mwabwana pere nekuba nyomulisi nda Nagaye, kambonzi, tuambi jintu jimui, mwabona, elio, ndagasumana na kuyabuya, ndagati, senu wakaru bararu honse, elio wa, aha, abobo, pakali kutandira kumuliangu, elio, ndagaye, mrombe, tandi kazigi, mukota, kambo, antela, segogo nze, ikubinda, ikususa, abobo, bundambila eno, elio, ndagasumana na kulindira, elio wakati, beli, ndanda, ikujitajejo, wakati, ndaguyanda, leza, alerege buntubwa kwerino, Ulimu bulemu, wakati, ndagu yanda, gati. Ndiye aguti tuerede, wambila bazi ya ribisi. Ibazi ya ujatikizia ingao. Sato yei bobo. Yei undagati, oyandwa, oswirira. Atutalige eji, kunzira, yazipanzi zierimi. Ndagati, ndiwambila bausu, iguti, uyuambila banyogo. Windi zia, mungu singa ibera, ijibi, umatarigiru. Wagati nchibotu, nao yobambira batata usangu. Ndagati nchibotu, ndiyo bambira masiku monsondo. Eri abo busiku kwa monsondo kwekastiga. Ndagamuleta kunganda ikuswa kujikombero. Haliminda, wakasumana na kundira. Eriyo, ndagaranga, kabera, yagari 9-8, yagari jindi jangu, utariga iwenda. Abo bachari, bagari kede kudesi ili abo, kasumana na kutaipa alale, kwa muga. Ramban, baga kede mukona, kabajita mushobo umui, wakusuma suma, ijirembo, nyomulizi, na nibaro, yama, lastigi, manini, ngemubika, atala, azintu, nyomulizi. Sezi, mbomu zita, eri abobo, bagari kujita mushobo umui, wazintu. Eri hopo wakasumana na igundilanga, eyo, wakari unga, wandifinina, nyomulizi. Ibu zibia abawisi, eri o, na, oma, nagaya, inoguti, wamba kuti pepe. Abobo ndagatari yagu ya kumuliango, ndagati, yela kuti nchibotu ndauka, elio ndagenda, uya kumuliango, alimi, wakatari yagu yenda, uya kumuliango andime, yonse wakari munga ubora kumuliango, nagunda ambia, uone gabotu, abobo ndagatari yagu ya kumuliango, kabela wakati, zato goba ambira, elio ndagati, ndagati, ndiri masimpe igusola, pele, se, sinzila, mbeo jijita, elio wakati, yo jegarabu yon kabela, Yebo, uyobambira anze, abobo, wakachoga, agundisia nkei mkwi au. Eri ndagati, chari, ibaganyona aguti, inya, biu, ndagati, saa inga, ndaramba ula, ulindi nyugoga indiga shonto, bagati, masimpe, ibaganyona kuswa, utesi giri abo, bamuga Brambak, bagaranga hopu, akulanga ndime, eri ndagati, sena inga, kimwa bola anze mukota, Eri wakati ii ndabola anzi, abobo, lage nda kuswa kuba mkota. Ndagati, masimpe mbusi kububo turoko, mbona. Eri wakati, ii mbobu bedo. Ndagati, masimpe gulapia. Ni mchobe ni mbobu bedo. Baga ndiranga. Ndagati, yose, yari kuberega janguzu logo. Ndagati, nyomunisi, aloma anza angu, alimugubazi sutira. Ndagati, Inga omugwata, hiyo. Oma, inga omugwata. Ndagaya, nchiboto logo. Ndagati, nyebo. Mwamba nchijo nchobeni. Wachari, ndagati, ndagati, wachari amulanje. Ndirize kuti, mwana wanumusimbi, arimi, muri jisimari. Elio, ndagata ndiga, kabundi jatagu janza, yangu. Ndagati, hiyo, kwa suirira. Mali, kazirizi ntuzi yonse, ziri mubu umigu abantu. Ndagati, Ndagati, bachari, ndi, ndipangabu yoma senti, ali magumi, obire, muora, pere, ndamu yanda, alimi ulandi yanda, elio, ndamusha mezia, bachari, iguti, ndi oberega, mame, aya, zisutila, zigagu purule, gumanza angu, umu janina, zigagu pona, ndi oshomegabu yo, kulingwe, mburi, mbwego nziaguba, bagati, ndashoma obo, biu, bagati, woswiri la biu, ndiyanda ikukwambira ngati yebolizi ikukomana bonse takutholi mali ikuba ukhomene ngati pobabuyo mukotu ulingwe eliyo ndilizi uyochita ndakati ndalumba bachali masimpe ndiyochita opo pao jakali chindi chabwe chakwambira pamama sezi mbwakasutilira mubuyu muyu pere twakakwatana abobo chindi mtu akakwatana thawe notoka jusi zinthu thawe ikunkha yobamba chemung'anda ndiye kuti twaka jusi madola obire na otatwe abobo twakabadelera ing'anda yakatutholera madola one mumwezi bwakali busena bunini ibwakaindi bwathwanda thobire elyo muthu umwi wakathuphapulo bwakaindi ibuphethwa ndali busiyana kuli munthu wakasola kubona ipulo bwakaindi ibuphethwa elyo bakatupha opo ino ndakaukha ku Sears and Roebuck akula itafule linini asiuno zone kabera ati chili kapenthedwe nyomulizi kabera kwakaula elyo achindi yakuphangano iliabowamphawo ndakaukha ya kuli ba weba musambazi wa zisowe akula ilastovu kakuchidira ndakapha masenti ali makumi ali jiroba ausanwe ulinjiyo adola achinthu chimwi kumasuwa ikunjira mulinjiyo pakalamba zinthu ya mng'anda ndaye yakubweza akuphentha ikatheyo aziuno jindi nindakaziphentha elyo o twakalikhomene nikuba twakali jisini abobo nkhuku onse ikwakali kuyandika elyo leza uluse ilwakwe abobothu lwakwe twakali banabukwethene ibanini ibakakhomene maningi ibakakonzya ikuba anyika ndakachana eyi ikuti ikukhomana takukhuthiwi akunji wa zinthu zyanyika nzojisi pere nzira mbokhuthiride kuchapiro chokaphegwa ilo ni kwakainda kaindi leza wakaseruka akulereka ing'anda yesu nini pakaba amulombe munini zinali akwe wakali Billy Paul uli mumuswangano ndionya lino awa pere winde kaindi kanini ikuzwa elyo ikuthandira miyezi ili khumi aumwi wakatholereka alimu amusini munini uthegwa Jerome Rose yakakusigwa ikuzwa kubhala lya iduba lya Saron elyo ndayeya buzwa bumwi ndakakwete mali angu kabera ndakali kuya kuyoba achindi yakulyokezya chisontho ikunkha kuthala kukusena irwizi lwa popo kuyozera ili mulwendo lwangu mukuphiruka elyo mumwaki wa chinthu echi ndakasiya imakani akusanduka lwangu ndakasanduka elyo ndakananikwa amwi Roy Davis mumungano ya Missionary Baptist alimwi ndakapa mukambawusi alimwi akuba achikombero echo chekambawukira mo mu Jeffersonville elyo ndakali kuyembera imbukano nini elyo nda ikakunyina mali ndakayembera mbungano ikwa myaka ili khumi ndiroba nkabera kwina nyeikakusiya sitereni lyomwe teyendakali kusoma muku wakanyina akwalo imuthiwa wa mulumbo mulinjiyo elyo kwa khumi nkhweka jana ikuswa kuntchito asinthu zimwi ngachisika bokesi kanini kusule yabuyake ngati jitho ndiye chinini ali mkhako kuli khomwe achithira bamwi aba banini bangu mwachitsira ndine mphawo njo nzira mbungano mboyakali ikubadelwa pakajisiloni yakubadela mu myaka ili khumi walo pakiibadela mu myaka itasiyi kuliyobye elyo thakwe nekakweza mulumbo wa musyopo uliwonse eyo mphawo ndakajisi o matola masyontho nekakakwete achindi changu yakuliyokezya wakali kupereka awalo mfakitoli iphanga mashati ya faini imusindi mubothu uyandwa elyo chiumbwe chakwe anthela chakazula chanda ichinji suni pere uchili mu moyo wangu elyo ndayeya chindi nakali kupereka changu suloko ipo ndigwasa iwa amali manji akuperesya kunkha kuthala kurwizi oru kuyozera mfi elyo chindi nindakali ikuphiruka ikuzwa kurwizi ndakathalika ikubona ebora umisha wake a South Bend Indiana kapela ndakathalika ikubona myotho kani yakajisi chithondezyo kushule ngati Jesu buyo elyo ndakayeya echo chinhwika ibwenzu Jesu buyo elyo ndakathalika ikubona zithondezo evyo elyo ziyakali konse ikuzwita ikumachinga mafodi makhadiraki asimwe zimbi Jesu buyo elyo ndakathopera zimwi ziyapo kunselero elyo pakabora kumbungano mphati nchopeni elyo ndakajana kuti pakali pa Pentekoste ndakali kung'anda mphwazi ya Pentekoste pere pakali mkhamu yapapumbulusi pasalala apo pakali ikulala asibuye akuzwa chovu mumilomo yapo asinthu zyonse zopakandaambira apopo tendakali kuyanda ikuchita chimwi anjiyo apopo ndakapambwa bonse apalilemeka munzira imwi muya mukati elyo ndakaye ndashoma ndanjira buyo Bobo, ndakaimika fodi yangu yakaindi akuenda ikunjira wonse ikuimba koga sola ikungwa mubomi bwako. Ine ndakasika ikuziva kuti wakali mambungano opire mapati yomwe yayo yakali kutegwa PA ya JC PA ya W mwinji bwanu ndo bantu antela mulaye ya oto wakaindi tubu ndiyakuti akali akamantene aitwa lino ategwa mbungano ikamantene ya Pentecoste. Ine ndakaswirira kuliba mu bamayi babo ili wakali wingwi awo wakali kuyisha makani a Jesu anzira mwakali mulemu anzira zinthu zyonse mmodzi yakali ziphati amakani akuaphatiziwo lwa mwuya usalala ndakaeya ino bamba ulanzi ili ndikwakainda kaindi munthu umwe akasotoka mutchelo akuthale kwamba amnyambo sinakwite chinthu mbulicheco mubumi bwangu ilo mphawa kwakabola mwanakazi umwi athala kainda yakusuza ipuyo changuzu muli mwakali kukonzia pawo ponse pabo ndakaima akuthalika kuzuza ndakaeya mukasuma simphe tapajisi ziyanzo zyakulilemeka yambungano kukwira kongolola kulilemeka mnjira imwi ndakaeya ino ninkamunzi pere niyomulizi chinthu chimwi kuchatikiziya njiyo mbwekakhalisyawo ndakayi ibotherwa maningi wakali chinthu chimwi yakali ikuponeka ikuba chipothu maningi eyo ndakathalika kulelera eli akasumanana ndakaeya njobakhazikirapo yomoyo wachindi chinene khambo njo ndili munsi kumulyango ikuti na chinthu chilichonse yathalikapoyo kuphilingana njozuza ikuzita kumulyango ndili zimothokala wangu kophakinyidwe ikuzethukapoyo kukhona eyo ndakathalika kumva bamwi bapo ibakamba kusi ibaka ideka phati apasichikoro pa ndakaeya okukulikapothu apopo chakasika kuchindi chachilaliro eliyo kati yonse amubole kuchilaliro eli ndakaeya kulindira nini ndichisi dola amasenti ali makumi ali chiloba msanwe ikuperesya kuya kung'anda eyo ndi uko onse peka chisi imali amungwimba kabwezapoyo ayo ikuti andithole kung'anda eliyo ndakachisi fodi yangu yakaindi yakali fodi yakaindi imbothuka pati tiyakali nanyongana yakali kuyo mbuli imwi anze awa kazakarapoyo eliya ndachoma mukwini ikuti fodi inga yenda mamayire ali makumi othathwe muola pere mukwini musinzo wakali ikhumi awosanwe munzira ikhumi awosanwe munzira niyo mwabona ikwapi kanthu omwe munochisi makumi othathwe yapopo ya ndakayeya busiku obu ndakaeya kuti yonkha kusena bumwi alimwi kwamana ndaka khalira kuswangana kwa masiku ili pakati bonse pakamba usi akuthakwe kulanganya ikapungwe amubole kuchipumbiri wakali ipakali kuthandira kunyanda yopire yandiswe kuthala kuya ndakatanta ili apopo wakati lino katichisi chindi yandinyonyonse kukambauka wakati woyendapoyo ambali akwamba mbopete ankhozwa chakapokola kuchindi changu ndakati William Branham Baptist Jeffersonville Indiana yenda ambali ndakali kungwa wonse pamwi ipapo ndapalitha kuti Pentecoste 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 PA ya W PA JC PA W P ndakayenda ambali ndakayeya ndakayera kuti ndili sitalenta ubulangisi bonse apopo ndakakhala achono kalindira elyo musi wowo paka jisi pakamba usi pakothu pakupushi ukusena oko elyo paka kambauka changuzu ulempawo pakati umwi uyo uletha mulumbe tino masikungu ndachoma pakamwita kuti mwaru elyo pakutha usi papo mukusena kwa mufundisi wakali mwaru ili pakaletha munthu usi amudhala akusenawo elyo wakasamidwa limwi yamabhaki apakamba usi ayo akupambe kwakaindi eyeyeli ikuti mwakasola ikupona limwi yamudyera mulamfu wankhwilimba kutchule nyomulezi akhola ili jisi ikulukwa wapunthonje kumbali alimu wakajisipoyo inkhatha ya masusu nini ithuba konse kumuthwe wakwe mulombo anamudhala imudyete wakayuthuka mulipopu nyomulezi eli wakaima awo khapera wakajana eli awo pakamba usi ponse khopakali kukambauka makani a jesu akulemu zitambwakali mulemu azimwe zimbi oyo mudhala wakasupula chipalo chakwe ikuzwa kuli jobo kwakuli nkho kapedhe chindi indakalazika nthalisiyo ya nyika nachi ndi nthanda ziyaluchedo ni ziyakaimba anthu omwe khapera panapaleza pakuongolola khambo karuthangaru iyo mulombo anamudhala muchete ndakayeya khambo nzithe papikha pamwi mbalombwana pakupushi athala awa kukambauka ati kusena kwakaliswide akusyankhana elyo ndakayeya khambo nzi tiba jitabo bompa wa mnambwa na oi mutala mubusena kwa kukamba uka ejo jagali kujitika ansi awa anyika wakatari ya kukamba uka ejo jagali kujitika kujuru zindi zionse ejo wakamusumpula kumatariyo aji ndi wakumuchosha ukubora iwabili ansi ujimo yelene uli frijo ngo wingene ba senangwa kukamba uka iguli bobu mubo mibwangu utandila jindi ejo muya wala muma wala sotoga mchulu utandila blanfu obu agumpucha tusi ni tuagwe mtomwe igwa wala magugu agwe kushule akwenda gani wabaila iguzwa ajibumbiri ejo gati tamujisi ibusena bukubwene atala awa waguti ndigamba ugire elio wagali jisi ibusena ibupati gwinda mwegi sawa nagaya utina oyo yogamba imudala ibujita mulibowu Inoinga wajitanzi iruti wandi wida. Nda, ndagaea. Ndiza, ndiandiga oyo umi. Ba, wagaswa ao. Ndagamufida inso nilogo mwambwa na mutara. Ereji indi, na agaswa. Ndagali kulifida inso ni wangu. Elio ndagamulanga, gaswa ao. Ndagaswa busigo obo elio. Ndagaea lino jifumo jitobela. Tegaregali imuntu iguziba kwebede. Nandi meni, bobo. Ndagainka elio busigo obo. Nagajisa iburuwe wangu Nagabweza Gazwa uya mumunda Wama pope Uyolala Kavela Nagasiremuga Uliolila indala yatumpa tumwi Tupetedwe Nyebo Nagawula Iwungo Jonse yantuto Umasenti osanwe Uwagali paipi ya meenda Iwunsele ogo Nagategama Abobo Nagali ziguti inda Anditolera Iga indiga nini Abobo Nagabweza manzi Wanywa Naimi ndaga unka, yoria, chungkwa itu wangu tupetetu. Elio ndaga choga, akutega manzi, ambi, akunywa. Iga unka, umunda umapope, igaweza ziuno, yoviro, akula siga uruwe wangu, ibu nini, wamulembo, walo peto peto, rupa parete. Mugato ome, gabo orora ajuno. Elio busigobo, ndaga gomba, maringi utandila busigu wanse, ndaga timwami, chinji eji, chengila. Senabwene ibantu bagombi, balibobo mubu mibangu. Elio ndaga ti, Kundi kwasia iguziba magani, aje jijonse. Eroji mwaja katowela, ndagasele mugila, boguya, katu tamba, ugali mbabula. Mugini, tinda kakwenzia igusiga, agulia ambabo, kambo tagwe, chega jisi, ijagubika mumurumbo. Elio, ndagachogabuyo. Eroji fumoja katowela, jindi, ninda ganjira, ba, ndagalia tunkwa itu wangu tupetetwe, agukala. Elio, bagasiga, kumikrofoni, elio, tinda galina, ibo na mikrofoni, kabela. Nagari kuyo wajintejo. So Ile bobo eyo. Kaga jisiga tamboga nini. Kale ngerela mchuru. Awa. Alimi. Kaga lengerela. Ansi. Imui. Yayo. Yagari imaiki. Ya kutola ansi. Ibonega. Elio wagati. Masiga inda. Ajibombiri wagari mugamba usi. Munini. Awa. Muna baptisti. Nagaera. Nilera. Usala lino. Elio wagati. Wagari mugamba usi. Munini. Winda ajibombiri. Sinagiagwe wagari. Branham, sena uli muntu uli onse uzi mpabede, umuambila kuti abole, tulamu yanda ikuti alete mulumbe wajihumo. Oma, nagasami deti sheti anin, avulugwe, wamulembo waru peto peto, lupa parete, niomulizi, elio, sebotoba na baptist tushoma kuti, wagede kusama ansuti, iwa mujiga mbaugiro, niomulizi, abobo elio, nda. Naga karabu yozi, emoji ndi, naga ujisi kutala kunyiga, gaindi, kambo, musu wangana mupati wabo, watu bungwe, tuande, ibantu ubasia, tebaga kwanzia igusiga, ulinguo, iguti, na, wagari kumusanza. Naga jisi ibasia ogo, elio, nagari muna musanza, gajisi, musunzu, uyu mnya, nilembo, ukola yangu, akwalo, nyomobona, gaya ya kuti, Nagari gabo tuanini winda mtumi umbi. Eri ya kajitiga iwa jifumayo, moonya munsi yangu, ansi ansi, waga kede ii, imuntu usia, abobo, ndagakara, agumulingula, ndagaeya, walo mwesu. Eri wagati, muntu unzi uzi mpabede, William Branham, ndagabu tumana, mujuno mbulibobu. Abobo wagati, ujambiri ya, kindi ya bili, wagati, muntu unzi anze, waga, somweda, mugati, maiki, anini, Uzi, pabede William Branham, umuambira, tulamu yanda, ajibumbiri, umunbe wajifumo, waro mugamba usi wa baptisti iguzwa, umusanza wa Indiana. Ndagakabio zi nchoveni, akuyuba, nyomulisi, kagwe mtu wagandizi, agwalo, umulombe usia, wagandilangalanga, gati, sena ulizi mpabede. Ndagaya, ndere, kubeja, nagujitaji ntujumwi, wogo ndagati, ubutumana wawa. wakati iye munene ndakati ndiyanda kukuambira chinthu chomwe ndakati nde ndime wakati e koyabuya atalawo ero ndakati pepe sekonzi mabona ndakati ndisamide ibulugwe oko kunini kwakaindi waropeto pepe ipaparete atichet ini ndakati tenda konja ikunkha atalawo wakati balo bantu tabakwe makani ambo samide koyabuya atalawo ndakati pepe pepe ndakati omunasi utambi chinthu eno ero vakachokera microphone kwakaindira nini ngati munthu unzi uzi mphapede William Branham wakati ngoyawa 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 oma awo ndakatanta pesamide t-shirt nini nyomulizi eryo mphawa nda wakati ambole atala pa Branham tuyenda kuti mthuletele murumbe oma mmere yabakambawosi bonse vanthu bonse eryo ndakaunkha atala kayabu yubirira nyomulizi vushu bwangu gabusubira khambo kamause amathu angu ka ababa ero ndakenda yabu yubirira atala bulukwe mwamulembo walupetopeto lupakareti atishet mukambausi mukambausi wa baptist kayabu ya atala mumaikrofoni njota nabwene yomwe nyomwe abona eyo ndakaimawo ndakati se kujatikizya eji ndakali kukwakwalika kulipirika nchopeni nyomulizi elyo ndakasika oko konse kulimuka 16 elyo ndakayeya lino elyo nda ndakazwitirira achiwo elyo wakathambya meso akwe mukehena akulira eyo ndaka apopo ndaka ndakatalika kukambauka nyomulizi alimwi ndakakambauka akulinkhu akapothuloko anini elyo ndakati imunthu muhupi wakali mukehena alimu wakalira ayimabala manini otathwe mbuli mbwechi sinkambauko sinji mbuli eyo sena ulashoma eji alimwi kuwamba umwala mwakandinkhwa nkhe zikambauka elyo ndakachisi elyo mphawo wakalira elyo ndakati wina pano kuya ninchopeni utalamukehena pawo wakalira ndakati wina marupa okuya pawo wakalira wina lezo okuya pawo wakalira wina khristu okuya pawo wakalira pawo ndakalira ipo chimwe chakandichata ma oma umane sezi yakachithika jindi ndindakapemphenuwa ndakayinkhwi anze balo bantu ndakabwila akuwongolola akulira alimwe amepo twakachisi jindi chilemu chigambya jindi ndindakasu anze wakali mulombwana wakapola kuli ndime kasamide nguwani mphati nchopeni ina texas makwamazu maphati wakeenda kumbere kati ndimwaro nini anini mukamba usi kasamide makwamazulu apembere peng'ombe zikopela yapembere peng'ombe ndakayeya bulukwe kwangu bwamulembo walupetopeto upaparete tiyekwe kali bupiloko mkuko ngati ndiyanda ikuti ukapole kumusanza ku texas akundichitira musangano walupulusyo andilembe eyo apepa vadala eyo ndachilemba apepa mbulipowo paomulomwana wakasika kasamide pomwe kwa marukwe manini amushopo wakuperesya kuma kofu oko kwapakali kusopana kofu nyomulizi kasamide tulukwe otunini twapupambe wemphuwo ithu akali ikuperesegwa apasi kuma gofu wakati ndimwaro nini anini ikuzwa ku miyami ndapotherwaku ma ndiza ikusama takupikhikwi manu uloko uli mkhuko ndakakalanga elyo ndakayeya chipotu apopo ndakakwempha zinthu ezi mphapera ndakaunkha kung'anda mukanthu wangu wakandiswana wakati khambozi choli misya ikukhomana iloko pili ndakati ndakaswana inkhamu ya banthu ipapothu maningi ma nimbotu maningi ndiwokasola kubona balo banthu batafwi ibwemwe ubukombikwapo elyo ndakamwambira makani onse anjiyo eli ndakati elyo wolangisya awa oyandwa mulongo wonse wakuthambwa balo banthu wakati thapali papumbulusi pasalala mbowapete na ndakati sezi mushopo wapupumbulusi mbowapete phere bajisi chinthu chimwe chekapulide mwabona ndakati echo che chinthu chomwe cheli masimpe ndakati ndakabona mudhara wa myaka ili makumi alifuka yakukomena wakapheruluka kuba mukupushi ndakati senangwide ukambauka ulipopo mupomi bwangu ba senapwene muna baptisti kakambauka popo ndakati balakambauka mane ikufundirira ikuyoya akufukama kumazwi apo mane do kuchipuye malaima alimwi akujatha ikuyoya ikwapo inga wapankhwa kutantamuga wankamu yamayage manji yobire igabaji gambauga elio ndagati sena sena wite bobu mubumi bwangu elio ndagati balamba ula mumilaga itaziziwe elio umwe undi ulamba elio tukabandiga and now we de bobu mubumi bwangu ndagati saa yo nkandine wakati oyandwa jendi ndaga watwa ulindwe ndiyo karigira ulindwe usigila rufu wakatu anda wakati ndiyo unka wakati lino tiyo ambila bantu elio ndagati ee obambila banyogo kabela ndiyo ambila mama, abogo twa ndagauka na wambila ba mama. Ba mama bagati, hey, masimpe bili kufunga, jintu mwami, chagwi tila wujita, wajijita. Ya bobo, wamuga, pampang, ikaga njilomba, iguti ndibole, ikaunka utala, bagati. Chinzi eji, twa ambaula. Elio, nagati, oh, wamuga, pampang, nagati, nyonse, tamunabu wanabantu, balibo, bagati, omuna, omuna, nagati, ibama, nagati. Ndausa. Bagati sena ulizuguti eo ninkamu ya babumbrusi wasalala. Ndagati pepe bama sezi obo. Ndagati masimpe balo mbantu babotu. Ndagati muzezo ngonya sena uyeguti inga wasungiri ya mwana wangu imusimbi iguba agati. Igazi ntu mbulize. Ndagati ibufuba. Ezio tazirizi ntu jita masipira. Ayo mambungano amwe ngaga soa. Ndagati ninchobeni utaga sanduli mwana wangu. Musimbi iwa bobo. Elio, dagati, helemulizi, mamuga, brambang, unsi, kwa moyo wangu, ndiri mkwa kuti imwami, uyanda kuti ndi inke, habaru bantu. Dagati kuchogela kutara liya mungano yago, usigila, baga kwenje, ugu ya gila inganda ya bupaizi, kakulile mega mbuli mwalu ujis, iguye ya, umi ubotu, dagati, togoto la mwana wangu musimbi, pe kubusena uya ogo. Dagati, ibama, ndaganyo na wenda kuswa, elio, opu wakatari ya gulila, wakaswa, wakati, ili, tawwe, igulanganya ejo, ba mama, chobamba, njokala, andwe, lelewe moyo wakwe, elio ndagati, oh, kuligabotu, oh yandwa, elio ndagaji legera buyo, kujitiga, tewaka kwenza uzumizia, mwana wabonsimbi, uunka, abantu walibo, kambo, bagali masifirila, ibuyo, ili abobo, ndagabanga, ndajirega, ibuyo, kujitiga, wakali burubizi, bubi maningi, mbonda kasola ikujita mubumi bwangu umwi wabubi maningi uinda kandika nini miaka mishonto yaka inda baga siga elio guzi wabumi wakali hao waga siga zambangurwe mu 1937 hao waga siga zambangurwe elio wesu nagali mumulimo wakulangalanga ujindi elio alimi nagali kusola ugonzia iwangu maningi ukwasia ibantu uzambangure manda kamwaiga ili mga intu wangu wini wakajisidwe alimu wakajisidwe logo logo ugamano ele waka mkusia jibadela chali onse jagali zide maningi jauti tigwa kagonzia ikumubikamu ya abobo waka mkusia kumutola ku jila uja frumendo ogo kubaka jisibu sena wia. Ili ya wawo mpao, baga ndi ita ujogelanze, elio, yonse, nagari kukara, kumulonga, simato ugu bwene, wobo, nagari kusola igweza ibantu, kuba kuna kuzamba ngurwe. Ili ya mpao, nagari kunga, umu, baga ndi ita, lati, ulinganda iguya, uga guapa, ya chestnut, ilafa, figubira, ulimotumbu, ankamu, yabana, mugatumia, lati, iguti na uye ya uteti, ibuatu, wago, njini, yago inga, yanjira, ulimbabo, ndagati njojita yonse nchegonzia elebebo nkea saa mayuwe ayo abuyage ibu sinkila zambangure waga mungaiga atala ao alimui ooma wudonkaura ibu yo yoropo ndagali unga natila petro yonse kondagali ibu gonzia elio umaregelo selemugila atugondo kuinda mumasena elio ndagasiga kuya munsi ogo wagali uyage wagutambwida ibenzu waga indi popu wagabete manzi gagunka monse yero ndagamwa mu tumwe gagwila elio ndagabona mutumbu gaihwi anze mukota elio wagali maiwe malamfu aga zimbide gaya buya buli bobo ndagazima na kuya kutala kunzira ei kujimo kondagali ikonja nakuma ikalonga nakutoka nakuba kuba zuoro ndagali mikide ibwato ibangu mujindi yerete inchobeni ikubangirira umusende wajikunguzio wajikunguzio ya muliango na jikunguzio ya kota yendagazu zira mugati ya kuwempa mutumbu ya kumubikamu ya habana bobiro na botatwe yendo ndagangu rabga atubu wangu ya kumubwesa kujoga ya kumubwesa munzira kusele muga ansi ya kumubwesa kuya unkomwe kutandira mail ajisela kudropo mane ndagamusisia unkomwe yendo mpao jindi indagasiga ogo ya waka wizuga yendo wakajita utaliga wakali kukwira mwana wangu ndakayeya kuti mali kuphandula ikuti wakasiya mupanda mung'anda oma ndakacoka alimwi kucindi nopakali ikusola kumukamba elyo ndakabola kujana kuti yakali na wakali ikuyanda kuziva oko mupanda wakwe pakapetu wakali mulumbwana munini wakali ikuthandira miyaka iri yotathwe elyo ndakali kuyeya kuti wakali kuphandula ikunyonsiya mupanda munini na chinthu chomwe yapopo ndakacoka akusika kwakuya elyo cindi nindakakweza ilu athu opo akunjira mukati kakwera tindakajana mupanda akhota yakayamuka ang'anda yakapira elu ndakazuza chakufamba naloko akukwempha icipela awo yakali kuipula iku athu kwangu kanjira mukathu akukwera echo akuchangulula elyo yakandigusha ikuya nkuyenda panoyenda iwa mulonga mphati kale elu wakali ikuthandira 11:30 masiku elyo wakali kuloka ibuyo chivulamabwe achanda elyo ndakakwempha kathambo kakuthalisiya ikulizira nkhapera ndakathalira kukwera bwato khapera ndipo akathalira iulira alimwi ndakasola nkhapera ipo akathalira iulira elyo ndakasola alubo kuyapusuyana iloko mukuyenda oko ikwamenda namuthitima kali anselero ubuyo yangu elyo ndakasola changuzu maningi elyo ndakayeya oma ngaya ngaya makhalero angu ngengawo elyo ndakali kunga ndasola changuzu maningi elyo ndakati mwami kaka muthandilekeri ikufa lufumbulirolo elyo ndakali kunga ndagwera alimwi ndakali kunga ndagwera elyo chakajokera kuli ndime ino makani ankhamu eyo yamasifirira oko nkhota kawunkha mwabona ndakapirusiya janza lyangu wabwato elyo ndakati leza kundifidaluse kuthandilekeri ikusiya mukainthu wangu amupanda mulipopo alimi palo kapachisidwe kupusena oko ikaka elyo ndakasumana nabuyo kukwera mulipopo khapera ndipo akakonzya ikuthalika kulira elyo ndakakonzya kumva ikuhuma kunsero oko khambo nda maminithi buyo maxontho alimwi oma nichakapa nchicho elyo ndakati mwami ikuti na ulandijatira ndakusomeza kuti ndiyo chithaya chinthu chilichonse ikafugama mupato opo awo khapera chivulamabwe kachinduma kupusyu ndakati ndiyo chithaya chinthu chilichonse choyanda kuti ndichite elyo ndakagwera alupo khapera kukathalika kulira elyo ndakathira mumwimba wonse alimbupo mbulimbwe kakonzi elyo mumalekelo ndakasika kunkhomwe elyo ndakachoka kuyodzana mothokera muphati mothokera muphati wakulinguzya elyo ndakayeya ya wakali vamwi vapo akati yawe ikusena kwa mfulumende wazwa ikumwayikwa mukainthu wangu amuhwanda mukati muya wonse kubahwanda elyo ndakathalika ikuyenda yakupusena kwa mfulumende changuzu muli mbonda kali kukonzya amanzi kali kulampha ikuthandira tukokola tuli khumi atosamwe kuyansi muli konse ikwacho iwakali sirutwe muphati awo elyo ndakati sirutwe muphati chiziyachithika kuchibhadhera ngati lino uthapengisa kuli munthu ngochisi mukati muya ndakati ii mukainthu uchisidwe apahwanda popire pakati ponse pakazwa ngati malimu motokala ubweza izinthu elyo baunkha ku Charleston ndakazuza ikunjira mu bwato ibwangu na kunjira mu motokala wangu bwato ibwangu kusule wanjiyo elyo kuzuzira kusena kuya iyo mphawo tulonga tunini twakapola ansi ikuthandira mamayire opira achisera na uthathwe mubukwasule elyo ibusiku bonse ndakasolaku vamwi babo pakati imotokala muphati motokala muphati ubweza zinthu vaphyanga myotokala miphati kupusena oko mbali yazikwapiriyo ndakali jana endike athakwe ikusiye akasuwa ikanene yakhala awo pamaso pakuthathwe ndakachisi cindi cinji chakuyeya ikuti na ayo akali masifuira naphe iuma buyo uli kuli mukainthu wangu umalekela cindi nindakamujana mmaso pa maxontho akainda nindakaswa ikuzapuka wakali ikuthala ku Columbus Indiana mbuyake muphati wa baptist oko kopakaphanga mbuli chibhadhera masena apakwazi athulo kwa mfulumende elyo ndakazuzira kuli ngwe changuzu muli ngwe kali kukonzya ikusola kubona mphaka pete khekwira hopu 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 elyo ndakalanga elyo ngoyo wakalirete akalo khapera tb yakathalika akuyabuya wakanyamana dzanzali yako ili nini nitondeje zisuwa helio wakati ili helio ndakazuzira kulingwe nkabela ndakati hopu oyandwa wakati ndiboneka bubi embona ndakati pepe oyandwa uboneka kapotu ikutanda miezi ili jisambo mwe twakabereka azinthu zyonse zyakali muni ndiso yakusola ufuna bumi bwabwe ere wakasumana na kubayimo yakali uyabubija akubija kuzwa bumwe ndakali mu mulimo wakulangalanga elyo ndakayasye iradio yangu elyo ndakayeya ikuti ndakabamva kabamba amwite aredio kuti uli William Branham ulayandika kuchibhadhera ndiona eno mukaintu uli mukufa ndakapindana kuchoka kuchibhadhera chakufambana muli mbeka kunzya kuyasemalaiti asuwira akulizya sairini akutalika kuenda elyo mpaonda nda yasika kuchibhadhera nkhapela ndakayima kasuzira mukati yesere mukakwinda mchibhadhera ndakabona mulungu yangu wamunsi munini ngothokali ikuzerawe nithokabereka anthu omwe muli balombe sam dea dokotera sam adea ngomwe wakapolerwa chilengano ikuthali indi chilamfu ndiyainda akumwambira imakani a kabhadhera elyo wakati kuti na munthu omwe wakazumbauziya chilengano omwini thawiyo akukunthauziya uyanda kuziva imakani na akaliruzi naphe elyo bobo mphawa ngoyo wakayuthuka mbuli bobo elyo wakajisingwani yakwe mudzanza yakwe wakandilanga phapela wakathalika kuyokulira elyo ndakamuzuzira gawala maboko angu ali nguwe wakabikha maboko akwe ali ndime ngati ili uli mukufa wakati ndawusa ndakachita konse kweka konzya ikuchita ndakachisiva siyazi kwene pabumwi azinthu zyonse ndakati sam masimpe tali mukufa ngati inha uli mukufa eli wakati uthanjiri muya biu ili ndakati ndede kunjira sam eli wakati uthayichiti thayichiti kaka uthayichi ndakati andinjire ngati ndiyo inka andiwe ndakati pepe kukhala anze awa ndiyandakukhala angwe mmaminiti akwe amamanino ngati ulisunthukide ndakanjira mukanda elyo nasi wakali khedi awo elyo wakalikulira khambo alo ahopu vakalikwiya anthu omwe eli wabobo ndakalingula khapela wakathalika kulira ikathambika janzali yakwe elyo kathalika kuyenda okwiya eyo ndakalingula akumuzunganya hoyo mbwakapede wakaunkha ansi ikuzwa ukuthandira maphaundi ali mwanda makumi opire ikusika kuthandira makumi ali chisambomwe elyo nda ndakamuzunganya eyo ikuti na ndaphona iwa miyaka ili mwanda yakukomena sekalupi chakachithika wakachenguruka khapera meso ayo mmapothu maphathi nchopeni akandilanga wakamwethamwetha wakati khambo nzi wandipusya pili ndakati oyandwa ndamphwapuyo kwambirizikwa ndakerede ipuyo kupereka twakalisakene munkhongole khapera myanda yamadhola yachikwerete ja dokotera khapera thakwe jakuibhadhera acho elyo ndakachitha puyo kupereka elyo ndakali ndikumubona iwazindi yopire nazyo thathwe apuzupa amasiku onse elyo mphawo chindi nakali muchimo echo ndakati uphandurura ndzi ikuti kukupusya wakati ewo wakakamba ukamakani andiryo wakakamba ukamakani andiryo pere thojisimuzezo opo polipedi ndakati ino upandika ndzi wakati julu wakati polanga wakati ndali kusindikirwa kuya mmunzi apanthu pamwi naalumi naapanakazi na chinthu chimwi pasamide zithupa elyo wakati ndali mukuligwaya mulumuno yati bayo ni maphathi babothu ngapauluka uchisamu achisamu wakati uthayeyi kuti ndili nyongene mukuyeya wakati biri ndiyo kuambira pulupizipesu wakati kukhala achuna indakachitha ndakafugama ansi kabweza janja lyakwe wakati sena ulizi ali pulupizipesu ili ndakati iyi omuyandwa ndachitha wakati nitwathakaswirira pamama valo vanthu vakaliruzi ili ndakati ndili jihe wakati wandishomeza eji kuti uyo unkha kupanthu apo ngati khambo maliruzi eli wakati ukapakomeziye pana pangu munzira eyo elonda wakati ndiyandakukwambira chinthu chimwi wakati ndili mukufa pere ngati ku te peyowi unkha ngati ku kubothu loko wakati iyi nthuluzutu ndapijibwa ikukusiya biyo elyo ndizi ucisipana apa popire vanini vakukomeza wakati wandishomeza kuti tokakhali boli olithe pakulekela bana bangu ngabatunthulisigwa ikuzwa umusende kuya mchikungwiro echo chakali chinthu cha manu umuthumbu wa mnyaka ili makumi ovire aomwe yakukomena iyo ndakati sekonzi kushomeza echo hopu wakati kaka wandishomeza ngati chinthu chomwe chayanda kukwambira ati ulayeya rifle eyo ndi munthu uyandisiya ibuyo kuchatikiziya mthumi eyo wakati yebo wakalipyanda kuwula rifle eyo buzuba opo nkhapera thoka jisimali akubwene kuti uphe mali achithondezo kukuwula kwachikwerete ndakati iyi wakati ndakali kuyopola mali angu masenti angu manji ikusola ikubatela ikuthanzi kukuwula iwachipereti ikwa rifle yako eyo wakati lino chindi kwa mana oku wakuchoka kumunzi ukalange asofa lihunguluwa ikuba ulo na ibulo ikuphetwa kunsi lyakaphepha ako athala yelyo uyoja na mali awo wakati wandichomeza kuti uyowula rifle eyo tamuzinzira mbwe kali mphwa chindi nindakapona madola ayo amasenti ali makumi ali chiropa osamwe mumasenti imanji ka pikhidwe awo ndakawula rifle eli wakati ulayeya nachindi echo nokali kunkha kumusika muphati kuyondulira masokezi alimi twakali kunkha ku Fort Wayne ndakati iye ndakaliko ikuzwa kukuzera nswi elyo wakati pakachitha kuya ku Fort Wayne ndakakambauka masikayo elyo wakati yebo ulizi ndakakwambira kuli mishopo yopiyo yande aomwe athegwa mapulini elyo amwe athegwa nzi masokesi malemu mwambuwona masokesi malemu amapulini elyo kufumbwa na ngali mapulini akali mapothu winda mwambuwona elyo wakati lino kandiwulire mapulini lusakatizyo luzide sena mulizi chinthu eyo chijisi ichinthu chinini usule lya masokesi alo athala elyo tindakazi zinthu kuchatikiziya zisani yapanakazi akoponda elyo ndakali kuya kuselemuka mukagwagwa akuya kuyamba mapulinyi ikusola kusumana nakuyeya ya mapulinyi munthu omwe wakati kwamba pili ndakati o kwamba mapulinyi ilo ndakasika kukanyonino khapera ndakaswana pa phoni vakati yawe beyi sena ulizi kuchituswi kuthegwa peki pakuzundana mukulopola tuli mukulidyakapothu eno kuya ku lubazu lwa mamalino umunsende wachito ndakati masimpeko sambombupo iya ndakaya eno chindi ndinakamusiya chakali chinthunzi echo ndakachirupa apopo Thelma Ford musimbi wekazi wakali kupereka muchintholo ya 10 cent elyo ndakalizi kuti balasambala masokesi apanakazi okwira popo ndakaunkha okwira ndakati kuwamba Thelma elyo wakati kuwamba Bili ulikuti hop ndakati apotu ndakati Thelma ndiyanda masokesi a hopu wakati hopu tayandi masokesi ndakati iyi bama ulayanda chopeni ikati sa kuwamba masokesi o masimpe ndakati ayo ndengawo ndakayeya o ndakathondezya ikupula ikwangu kwaruzipo eyo wakati mushomonzi ngwayanda ndakayeya o ndakati mushomonzi ngomuchisi wakati tuchisi masokesi malemu tindakazi ilwandano masokesi malemu mapulinyi onse ahuika ipumwi ndakati ngangawo ngeyanda wakati ndakati ndipambire ngawo lusakatizyo luvide elowa ndachimvuwa pulupide ino chinzi mbuphange buzwide elya bobo ndakati ndipambire ngawo iyo chindi nakasika kwa aphandime akali kuwulwapoyo kuthandira masenti ali makumi otatwe masenti ali makumi popiro na masenti ali makumi otatwe ikuthandira kuchisera ya mulo ndakati pondipha imbali chopire mwabona iye ndakachokera kumunzi ilo ndakati yebo ulizi poyando yebo napanakazi mulakwima ikuwula konse kutolopo kuti mujane yakuwula ya mulo wansi nyowo mulizi nzira mbomuyanda ulilemu elyo ndakati pere awalanga ndawula imbali chopiro kumulo ngomuwula yomwe mwabona ndakati oko kukonzya ikwangu undigeme mwabona ndakati yebo ulizi Thelma wandisambalira ayi ndakati anthela wandilekela ikuti ndawule kuchisela jamulo wakati sawawula mapulini ndakati iyi bama onse akali kunhwika kuyerene kulindime tindakazi ikuti kwakali kwa andano Lulilonse. Elio, wakandambila, wati, hili, nareya, nwenzo yindi, nangasila ufotwen, wakaji, ta igula mbali, indi, ya masoges, wakati, nagapa banyogo, yati, ngaba majembele maningi, yati, ndawusa uti, nagaji tayejo, yon nagati, oo, oh, uligabo tu oyandwa. Elio wakati elino, utakaponi woli olike. Elio wakati, tagazi, chagadafi, igujitiga, mumawala mashonto, iguswaji indi elio. Elio, ndagaja tila manza awe, aluyandu, ujindi, ibangelo, ibaleza, nibaga mutola. Ndaga mkagumunzi, indaga zija ujita, ndagalala ayo masigu, kabela ndagamfa, ndiye ya iguti, yagali imbeba, nini, yagali umasuo aga indi omo, mutola bikide imapepu. Elio, ndagajala muliango, igubelesha, iguru wangu, elio mpao, wagali, igule ngerera, gemesi, iliawe ushule, elio, galede omo. Mubikirwa ibafu. Elimujinde buyo jishonto. Mtu umwi wakandita gati pili. Elio. Wakali mwesu Frank Roy. Wakati. Mwanda wago ulimugufa. Ndagati. Mwanda wangu. Gati ii. Sharon Rose. Gati dogota. Ulikutala guyalino. Elio gati ujisi. Meningitis. Yaga kwewe. Gagubongo. Waganyonka iguzwa. Ulibanyina. Elio gati ulimugufa. Ndaganjila mumoto gara. Gainka kutaguya, elio ngoyo, wagabede, mtu munini uyandwa, elio, bagamu bingia, kujipadela, ndagaunka kusena, uyomubona, saa mwagasiga, agwamba, ili, utangiri mganda ago, uerede, iguye ya, bilipo, yati, ulimugufwa, ndagati, dogota, nde, nerede, igubona mkwanda wangu, wagati pepe, togonji kunjila, yati, ujisi, meningetisi, bili, kamera inga, waitola ulibipo. Elio ndagali ndila mame wakazwa anze, tindaga gonzia, wima, mubo nagafwa, apanyina gabalete, unselele kuya, mubo sena bubambigwa, baya kukuzikwa. Nda muambia, nzira ya sikubisia ninjumu. Elio nda, nagaunka, na soberela igunjila, mujango, elio jindi samu nagazwa anze, anasi, nagazwida anze, nagasire mugila muganda gansi, jalonchi badela ishonto, wakali mubo sena, igwa gumbali, kabela nzinini, ziyagali mumeso awe manini. Ewa waga jisi ganini, mketuita iguti, igazamba, igamansenya, nalu sabweru nini kumeso awe manini. Elio, kwa aguganyuga kunini, iguulu wawe kunini, igupaparete, wagari igunyamuga, aguyansi mbulibogo. Elio manza awe manini, aguganyuga ogo. Elio ndagamulanga nkabela, wagaribu yo mupati, welede iguba musongo, igutanda miezi ilulusele ya gugome. Ewa nina, wagalunga, wala mukaziga, abu sena awo, gasamide, matele, nyomulizi, mulubwa, jindi, indagaligunga, ndasiga, elio, ndagaligunga, ndarisi ya imwembo, elio, wagaligunga, wenda, koya, 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 igutambigizi ya, ulindime, nyomulizi. Elio mpawo, wagalede, muyandwa wangu, gafwa, ndaga kukomana, ulingwe, elio ndagati, peri, ulimuzitatana, ulimuzitatana, cheri, elio jindi, nagalanga, wakali kupenga, jangu suwe kwa mame, limi, ya meso, ayo, abru, mabotu, manini, ya gaje mgama, wakali kuboneka, kuzutula, imoyo wangu, iguzwa kulindime, ndagafu gama ansi, ndagati, mwami, chinzi, kega jita, sena, tenda gaga mbauga, magani mabotu, mutu nyoneno toonse, chwa mikwa kwa, ndagajita, zitu zionse, nzega nzigujita, utajwaniki kulindime, tenda gaitabantu abo uti masifira. Wagali nguwe wagaitabantu abo iguti masifira. Ndagati, ndausa bagitiga yonse. Undile gerera, uta toli mungu kwa nda wangu. Ere ujindi, nenda gali kukomba. Wagabo negera mbuli, jisia na kilembo. Gaji, serugila ansi. Ndagazi baguti, wagandigaje. Lino, chejo jagali jindi, jibiyabi maningi. Ajiumu maningi, jabu umigwangu. Ndi ndagabuga, agumulanga, elio, ndagae, satan wakabika mumiseso yangu, kuyibo wambaguti, mburi yanguzu, mboga mbauga, anzira, mboga pona, kabela lino jindi, jabora, umu, wanda uwago wini, ulaguga gira. Elio ndagati, mbombobo, iguti na, togonji kufuna mkwanda wangu, koguti, segonji, ndalega, sezija kujita, elio mpao, ndagamba eji. Ndagati mwami wagamupa indimi kabela wandinyanga nguwe tirelekwe izina lya mwami kuti na agwalo wanditola ndichino kuyanda ero ndakapikha dzanzali yangu ali nguwe ndakati ulelekwe omuyandwa wakumoyo tata wali kuyanda kuukomesya omoyo wangu wonse ndakali kuyanda kuukomesya kuukomesya kuyanda mwami pere banjelo babolera ndiwe omuyandwa wakumoyo tata ndiotola muviri wako munini mselero akuyo ulazika mu maboko aba mama ndiyo kuzikha ambapo umwi bwa mazuka tata uyo kuswana kono ulindira ibuyo kuthala oko aba mama yendi banyina nobakali kufa bakati madzwi a mama lino ngo bakamba bakati ewo ndakhale mu mulimo ndakati ndiyo bakati ndakati ikuti na noli mu mulimo ndindi abola ndiyokweza ibana akuswana ikuti na thandili muno ndiyo zikwa munsi lyako elyo ouya oko kulubasu lwa dzanza lya lulyo lya mulyango mupati iwe jindi wakubona wonse babo ndikapanjira mukaime awo akuthalika kuwongolola pewu 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 ndikakumvwika loko mbuli mbokonzya ndiyo kuswana okwiya ndakamumyotha kulaya ndili mukusena wakulwani na nkhondo suno waba mnyaka ithandira makumi obiro yakainda ndichisi kulikwaya kwangu waluyando wamukaithu wangu ndiyo muswana ero ndakabweza mukhanda munini ndindi nakafa akumubikha mumako abanyina papera twakamuthola kuna maungwe elyo ndakayima awo ikumbwa mu Wesley Smith mukambawusi wa Methodist oyo wakakambauka atirwe ithwe kuthwe mulongo ubulongo elyo ndakayeya moyo kumoyo awo wakaunkha iwe lachinjila mfuwu yainda kumane ejo ndakathola bili munini oko chifumo chimwe wakali musankhwapuyo munini wakali akunkhe kambo ulayama kuli ndime alimwi ndakayama kuli nguwe ndakachitha kupa wisi abanyina konse kuli nguwe ndakalinga ndakweza bodera iyakwe linini chithwa kali kukonzya ikupa amuliro imasiku wakukasazya imukupha iwakwe elyo ndakalikunga ndalilimbilira ibuyo usule mbuli bobu akulikasazya kukupya kwa muviri wangu twakayamba na anthu omwe muli balungwe bamunsi eyo mumwi bwa masuba ayo tindi ndakuzwa mu mulimo ndi anda uyo mupha igwi akwamba osumanana pili kokhala andiryo banthu bamwi balagambwa gambo temukweza ikupa andime zinthu zyonse tekonje kumulekera pe walo ulikwete awalo pere ndichiyeya wakandambira kokhala anguwe elyo tulayamana anthu omwe mbuli balungwe bamunsi ndayeya kuyenda konse kutolopho bodela munkhwa yakuboko kwangu wakalinga walira usiku umwi wakali kuyenda anje usule yalubuwa okopuyo jindi nakali kulipambira ikupa anguwe iwakali manukiridwe elyo nda musimbipiyo nyomulizi elyo ndakalikunga ndiyenda konse akonse ikuzwa umusamu wamupanga wakaindi usule lyalubuwa elyo wakali kulira banyina khapela chindakajisi banyina lakumuthola elyo ndakali unga ndamukweza ndakali unga ndayamba oyandwa ndakati wakati batata bali kulipa mama sena mukapapikha mubulongomo ndakati pepe oyandwa bali kapothu bali kujuru eli wakayamba chinthu chimwi oko yakati ndi jaye masikati amwi wakali kulira wakali kumangolezya loko elyo ndakali mupete kusule mulipoopo kumubweza akhuko yangu akumuumauma mulipoopo elyo wakati batata ikaka amundijanine bamama akupaletha ikuno elyo ndakati oyandwa nsekonzi ikuwajana bamama jesu ngati omwambira jesu kuti athume bamama ndapayanda elyo ndakati oyandwa nda mmepo anduwe tiyopapona chindi chimwi elyo wakaleka ngati batata elyo ndakati ngati ndapona bamama ikuthala kuya akhumbi elyo ma chakati ndi jaye ndakayeya ma ndapona bamama kuthala kuya akhumbi elyo ndakati wizuke kuya ndakagwambathira musankhwa munini kuthala yajamba mulipopo elyo kagogomeka ibuyo muthwe wangu kasumana na kunjira mazuba akainda tindakonza kuchiruka ndakasola kubereka ndakonza kuphiruka kumunzi tiwakachiri munzi ilimbi elyo ndakalipyanda ikukhala tindakajisi ichinthu pere chinthu kuyo yamung'anda ezyo yakakulauka yakaindi pere yakali chinthu chimwi echo walo andime chothwakapothelwa anthu omwe wakali munzi. Ero ndaye ya buzi wakumwe, ndakali ikusola iwelega, umulimo, ya bolea, ya jisi. Ndaka unka, uyo lungisya imbali, zizwa malaiti, yaga indi. Yagali kulengele ansi, wakali ikuseni manini, elio, lagatanta, panda eyo, elio, teenda kakonja, umusia mugwanda, ndaka kakonja, ikubona mga intu wangu, kenda pere mugwanda oyo, kenda, imuntubu yomu nini, elio ndakali awo, kabela, ndakali kuyimba, ajirundukulale logo, wakali mviji ingano, jaga indi, jaga garantene, elio mbali, zitambula malaiti, Jagari kusire mugila, utransforma, akuzwa iwunjira, nyomulizi, mbalizi zwa, malaiti, elio, ndagari ulengelela au, alinjio, elio ndagalanga, elio suba, yagari, igupuga, unze, yangu, elio au, manza angu, ga, wazamugide, ajitondezio, jaji ingano, elio, ali, amusire mugo, wajirundu, ndagaya, ii, yagari zibizi yangu, yagamubikaria, Ndagati, charoni, oyandwa, batata, bayanda kukubona, kapati, oyandwa, obo, mbonjanda, kukujata, mumabogo, angu, alimwi, yebo, omutumunini, uyandwa, ndagari virigalo go, akunyongana, ndagari mwigi, ndagasomo na makrofu, angu, amupira, ngayo mafoti, alizi urishobiro, amyanda, yotatwe, gayenda, onya gurubasu, wangu, ndagasomo na makrofu, angu, Amo pila, ndagati, leza, nabijiruwa kujitajeji, nili mugandu, shari, batata, payogubona, mama, maminiti, masho ontobuyo, ikutari ya kusomo na maglovu angu, ikubikaja nza yangu, aziulu, yovile, amyanda, yotatwe, nigwaga, mngaiga, ba, inga, notaga jisi, ibulowa, ibuchede, mulindwe, yabobo nda, na, katariga ya kusomo na maglovu angu, kamera, nitujimu, kagajitiga, jini ndaga siga, ndaga kede ansi, Amanza angu mchulu, muli bobo, ubusu wangu, perila, wakaruzi ya rogwaleza, unjeri ya bobo, minatakali noba, amiswangano ya kuponya uno, ndiri masimpe, ulijeyo, wakari nguwe, kakwabira jipe gojagwe, ikutalindime, ndakatari ya kuya kumunzi, ndakarega, ikuya amiga mbali, ziasibere siozi yangu, elio, ndakachoga, ndakati, ndia kumunzi, Ndagatariga onse munganda elio, ndagawe selera lukwalo munganda, kagu banga ulatontola elio, ndaganjila wakajisiganda kumwe ganini, ndagalikulala agalo ganini au elio, bube waji indi, wajanda, wakalikubora, ajitofu, elio jaga indi, ndagawe za lukwalo, kabela, ndagaranga mulukwalo elio, utujitanzi, jagalimu ya wakali ibu yobosi, iwawe ibu nini, Mwa Krismasi, masenti alimagumi alusere, wa Sharon Lowe's Branham, chejo mboja gabete, konsi alimwi. Ndagari sikulangalanga wabanyama, ndagasiga, mwya, akugweza ntobolo yangu, pisto, kugweza, ujiomwido, ndagati, mwami, che, tegonji, uji nka obu, ndiri mugufa, ndapenze kwa maningi, ndagasomo na nsando antobolo, haibika mutwe wangu, ke fukeme, au, Agalo, mganda ago, gamudima, ndagati, tata, wesu oyo, uli kuchulu, ireme kwe sinari yago, wami wago, kubore, biyando wago rujitwe, elio, mundaga solera, kabela, ndagati yanka, gare suzio, changusu, mulimbe gagonzi, ndagati, anyiga, mugonya, morubete kuchulu, otupa busubabuno, chagulia, jamasuba onse, elio, tia gare suga, elio ndagaye ya, oleza, sena, ulimugundisa paula, ibuyo, Chinzi, chega jita, kukandika siya agwalo igufwa, elio, ndaga warila ansi tobolo kabela, yagale suga, agutubula iwinda, muganda, ndaga tileza kambo nzi, netafa aguswa, ulinchijo, sekonji kusumana na, kuyambele, werete igundiji tila jintujimwi, elio, ndaga witata, agutari agulila, aburo kwangu, ibonini, igwaga indi, au, uyagiridwe, elio, ele kuti, ndaga unka, kuyolala, Sesina, ndagari gona, na eyo jaga jitiga, yonse ndagari usuga mina, igu wagumbo, yonse ndagari uyanda, imwi, yangon, batata bagachula ingwala, mumasuga, abo kukusu, kabela yonse, ndagari uyanda, imwi, yangon, eyo mugesu, demons, chakarian, wagandulila, yomwejiro, imwi intanzi, njega jisi, yonse, njega jisi, mbule eyo, imwi yasyo, yamishobo, Yangwani ziagumbo Eyo ndagaye ya kuti ndagali Yabu selamuga kuinda Munkwala Mkeimba ewimbo Ulihwiri Hajigojigala ilichogede Jitondezio Ampulasi impati yazihubwa lasambagwa ere mbonda kali kwenda ndakabona chikwa chikala chaka indi chihumbidwe muli ichikoji yaka humbidwe yakali imeresekwa munkhwala le khabela ipiri yakali chokete mubwini ejo yakali kuimirina mukwashi wangu wakathyoka eyo mbuli mbonda kali kuyabuswena ndakalanga eyo mphawo kwaka inhwi iyi musimbi mukubushi mubothologo uthandira kumnyaka ili makumi obire yakukomera masusu athuba gaphekema ameso abru gasamidezi thuba ndakamulangalanga ndakati mwaphona kuti gazumanana wakati kamwamba batata lero ndakachepuka ndakati batata ba ndakati kuti ba saa inga ndababa uso gakuli uli mukupati uli mbwaleka wakati batata tamuzibi yonko mubete eliyo ndakati uphandururanzi wakati eri ndi chulu ngati anyika ndakali shaloni wanu munini ba ndakati oyandu wakati muhwanda buyo munini ngati batata bahwanda banini tabali bahwanda banini iuno tabafikipe tabayembali nanka kukomena eliyo ndakati shaloni oyandwa uli mwanakazi mukubushi mubothu wakati bamama balamulinde eliyo ndakati okuli wakati kuthala kumunzi iwanu mupya eyo ndakati munzi mupya bana Branamu basi muthunthuli tabachisininzi babuyo eliyo ndakati thakwe nayika chisimunzi oyandu wakati pere muli chiso omwe kuthala kuno batata thandabe kuba muhwanda pere chakasimphe iloko kulindime moni thalira ikuchiyeya chonse chilachokoloka alimwe ngati muli chisi omwe okuno batata ndiri zindi chisi omwe okuya buzu babo mwi ndiyo unkha kulingwo wakati ulikole piripo mukwesi wangu eyo ndakati ndamusiya wawamuka broi maminiti buyo mashonto ainda ngati bamama bayanda kumubona eyo ndakanyona akulanga eyo mphawo wakali masana maphati a kumekuma eryo ibule mubwaleza kabufufumuka kuzunguluka ngawo eryo ndakankhwa ikhwaya yabangelo kalimba munzi wangu munzi mubothu ndakathalika kuthantha mathanthilo malamfu ndikuzu zachanguzu mulingo yakakonzya eryo nindakasika kumuliyango ng'oyo wakali ngwi kasamide zikopera zithupa masusu ayo asiya malamfu galengelera kumusana wakwe wakapamuna maboko akwe muli mbwakali kuchita chonse chindi ndabola kumunzi khekathede ikuswa kuntchito na chinthu chimwe ndakamuchatha kumanza khabera ndakati oyandwa ndamubona shaloni kunselero okwiya ndakati wakaba musimbi mubothu embona wakati bill wakati bill ndandipukatha amaboko akwe eryo wakati wonse buyo kumakuko angu wakathalika kundiumauma wakati woleka kuphengana makani andime a shaloni ndakati oyandwa sekonzi kuchisandula wakati lino shaloni andime thulikapothu maningi ikuinda mbuli mbopepe eryo kati uthachinophengani limbi kuchathirizya ndiswe sena ulandichomezya eryo ndakati hopo ndakati ndichisipu katha maningi wanduwe abwa shaloni khabera bili ulalira zindi zyonse khambo kanduwe ndakati sezi chakuchitha ulinguwe eri wakati kuyopa kapothu bewu wakati kondichomezi yabuyo kuti thochikaphengani limbi eri wakati sa inga thokhala achiuno eyo ndakalanga konse khabera wakali chiuno chiphati nchopeni eryo ndakayeya ndakasola ikuula chiuno lino mukujala ndakasola ikuula chiuno chindi chimwi wakachisipuyo yalo chiuno yaliyonse yakaphangwa amapulanga kunsi yakaindi yakapambwa ikupambe owo bwathulimbapula twakachitha kuziperesya chiuno buyo zothwakachisi eryo twakali kukonzya ikuula chimwi cha chiuno ezi nzomulekera kutsule ikweni mbuli ndalowa mushopo wachiuno chiphati yakuphumulidwa akulikwa yamaboko eryo chakali ikuulwa madola ali khumi achilopa yero inga wabhatelera limwi madola othathwe adola lyomwe muhwiki eryo twakawula yomwe eryo chindi ndendakali kunga ndanjira ndakali kunga ndapereka kuzwa konse akukambauka mane akati kamasiku konse kuthugwagwa kufumbwa kondakali kukonzya kukambauka eryo mepo kuzwa pomwe ndakathyalira kukubhadhera iwangu the twaka tikonzya eryo yakaba kuti buzwa abuzwa eryo kumalekelo ndibuzwa pomwe pakasika akubweza chiuno changu akuchithola wobusiku sekalupi he wakandijikiri the cherry pie mutumuni waga indi mujete wagali zikuti ndiyo chompa ili kumane jua lilo ndagati ino nchinzi jibo tuga pati ujatikizia masiku aya oyandwa yeyo wagati ya ndabamba ibalombe oguya mugusena wengerede mugusida banamola ibaguzeresia sena toye kuti twerede iunka kunselero umulonga aguzela inswi kujindi jishonto ndagati ii pere Eyo wakatari ya gulira Ndagazi wakuti wakari jintujimu Jirubidi Ndagaji si muzezo kambo Wakari njitumini degale Iguzi ya kuti Wali ubohora Zoji ugeza Eyo Tiku wakagwenzia Iku patela ogo Iwa madola yomwe muhigi Titu wakagwenzia Tetu wakajita Wakagwenzia kujijita Wakandi kwambatila amaboko awe Eyo Ndagainka umuri yangu kabela Juno jangu jaga torwa Waganda ambira kutala kuya wakati yebo la yeya juu nojia yu yeyo ndagati ii oyandwa nda yeya gati yeyo nchejijo choga liku yeya embona ya gati ee taba gatoli jimu eji eji yaga badelwa wakati wakala juno waga indi kuyoga nini ndi andagwa amba ula kulindwe yeyo ndagati oyandwa Chengwisi eji, edu wakati, kundisho meza, hili, kundisho meza, ikuti, tujiga penga alirimbi, ulachoga alino, hiliyo, gati, kundisho meza, ikuti, tuga penga ani, hiliyo, ndagati, sekwonzi kujita, keju, popu. Hiliyo, mpaopu yo, ndagasiga u, wakari kusia, muganda, ndagaranga gonsa, hiliyo, ndaga mfumaboko, agwe, gandhi kwa mbatidi, ndagati, popu, sena, ulimuno, muganda, wakatari ya kundu umauma, Wagati, saa, yu ndi bambira, jisho mezio ejo, piu, kondisho mezia iuti, kukawati, tojiga penga nilindu, ndagati, ndagusho mezia. Hileo jindi mpao, na ya gandu maoma zindi, jobiro nazio tatwe, kavera wagawu. Ndagaso togela mchulu, haguya siyama laiti, galanga guonse, wagawunka. Pero wagaswa, ibuyo, muganda. Taunki de, walo ujipona. Wagali muna kristo. Hili andime tuwaka unka kujumbwe Ikino chindi jimu chainda Zatuweze de ituba lishonto Yaba nina amujisi wawe Jifumo buyo ya pasiga Elio tuwaka ima imutumu nini Wakatari ya gulila Wakati patata Mamama baligunsi ogo Nagati pepe woyandwa pepe Tabaligunsi ogo Mujizi tarigunsi ogo Tujisi iwa vela atala Yajumbwe awa Pere ulale uzabuga iwizi Ulijumbwe ijugite ogo Chesu kwa gabuga Oyo, uzubabu mwi uyobora. Uyole tela mujisi aba mama. Gabari angwe. Nimu sena kukuruwa nina nkondo. Sunu, benzuma. Se, sekwonji kulunguru ragumbi. Nda, leza mulongezi. Atuwa tamige mitu Yesu waga indiga nini.
Oh Lord. Many times
oh mwami. Zindi zindi mwami. Ndi masimpe bantu tabamwisi jindi bayeya zintu ezikuti zirabora mubutetete pere gulibusu wabupati bubora jindi Yesu agubo kabera ibusu wabubonse uyosindwa ndagomba tata wakuchuru kuti uyotu gwasya gulibambira ndiyo yishomezio ejo jama manino jindi nindagamyo ta masaya agwe jifumo ejo ikuti Niyo muswana ogo busba obo ndashoma unoi ngwi kujigunguzi ejo ngagwira isinali yangu ndagapona gabwini kujishomezo ejo kuswa ejo mwami kunyiga yonse mumishobo yonse yamasena igusola uleta magani mabotu uyabu jembala lino akugatala ndasagala umwi wamazuba aya ndiyo jala baibere eri Waji indi jamamani. Elio leza. Kundi bamba ushomega. Ujishomezio. Kusamba ira. Luzi ya uwago alindimi. Mwami. Tandilege rigulanga. Kuzintu yabu umio. Pere upone na. Zintu ezio. Zindirira. Kundi kwa shagwa ulo mene. Serombeli jimo. Ijibotu jitagwe abu yumuyum. Pepe mwami. Gawuli kristo wangu. Wagafwa. Ogo gwensi. Wama fabi. Alimi bonsi, ya mui ibabo, lagafwa, mbulibobu, chalombele jintu, ili jonsi, jitete. Kondi bamba ibuyo, iguba, ulo meno, mwami, walusinizyo. Kolegela ibantu, bandiyande, igutegwa inga, ndabasoro lila kulindue. Ili busuba bumwe kwalo yakumana nkhabera kwabungana kunsi kusunguluka masamu a grini lyonse ndiyanda ibiyo mujata ujanza akumwenzya atala ikuthondeza ibantu baku temple lya Angelus abo onse bamwe ndiyo bajindi jire mumphawo ndakomba kuti luse ilwako lube ali umwi aumwi wesu awa elyo abo bali wano mwami antela tabakuzi akwalo elyo ndiza bajisi umwi muyandwa munini kulale kuthala lyakwizi ikuti na tabana zurizi yisyo mezyo yabo akube kuti baziyite eno mwami nguye ndinotukata midwe mitu yesu ndalibuzya mubuyake obubuphati logo isikati eli mulibongaye ibamba ikuti mukwesi Branham ndiyanda iuswana ibayandwa ibangu ambebo ndi chisi ibayandwa kulale buyo kulanduka mulonga ndizo akamamba chishomezo chakuti uyo baswana ndiza chindi nokambira pamama kuti ndamusiya kuthala kuya kuchumbwe vuzuba obo ndiza chindi nokambira imuchizi munini kuti ndakusiya na batata na bamwi babo kuchumbwe bachomezo yabuyo kubaswana elyo yebo wina nokapamba kulibambira obo akwalo senatoyi kuti mchindi chiboto eno kuchichita amunijatire kulira kwangu kwakugajulwa kuli jata pere o ma tonhwisi mwenzuma tozi ino chituvyo elyo tairimba kanipe yakano kabumi mulibongaye no muyanda ikuima eno akuyenda kumbere kwakuno umuphayiro kwamba ndiyanda ikuswana ibayanda ibangu woima ikuzwa munkhamu yabanthu akuselemukira awa sa ulachichita ikutena munthu umwi tanabamba kulibambira oko akwalo ndeza kulongeze munene ndabona mwalumi mudala usiya kaswa bamwi kapapoora amuliyenze inopeni nyepo mubalukoni athala awo amuzwepuyo nchopeni mwakunjira mwabwinda na mwime nyepo nomuyanda kuyibaluka mudzi ya muphayiro yoonya ene chachicho amwime nchopeni kumatende anu echo nchipotu amwime konse nyepo nomunga mwati ndichisitata okuya kulale ndichisi pamama na umwi uyandwa okuya kulale ndiyanda ikuyinkha kuyapapona ndiyanda kubaswana muru muno sena mulayima amwime buyo kumatende anu muli konse munkhamu yabanthu amwime kumatende anu amwambe kuti ndiyanda ikuthambula leza kulongeze mulindu leza kulongeze kusula oko elyo akulongeze athalawo mwami akulongezi awo munene mbombopo athala mubalukoni mwami akulongeze wonse akuonse masana onse amwime kumatende anu ikuba adzwi ya muphayiro uchindi muya usala noliko akuyenda amyoyo yesu kukuphayawula nyowo mulizi echo mbungano choyandika sunu nkuphayawulwa tiyandika ikusalamukira kung'anda ya mubombi ruyo rosi rwa bukombi rwakabambwa mumanda luyumu jindi chimwi thalupereki ikapothu loko echo chotiyandika kumwayawulwa kwa chiyanza chakaindi wempo mumyoyo yesu ikupa pakwera kulireza sena kuko onse lino kuli pali pambiri tekuima atikotamike mitu yesu kwakuti umuphayiro omwami oyo wakapusya jesu alupo ku ikuzwa kubafu kukuthululamika toonse kulushomo ikushoma ndakomba mwami ikuti aba bayingwi lino kumatenda apo ikuthambula ndiwe ndalombela ikuti kujatirwa kuyoba kulimbapo elyo omwami ndalomba kuti bayo kuthambula mbuli mufuthuli amwami asikuyanda iwapo ilo ndiza bajisi bama na batata na munthu umwi kuthala ubuyo arwizi kuli chinthu chimwi chili masimphe bajisi mufuthuli akube kuti bajathirwe zipi zyapo milandu yapo yonse imwayigwe uteti ibunthu bwapo bukasanzigwe mubulowa bwakaperere khapera baphone mulu muno ikuswa uchindi chikuyapuya ere kuswa bumwi bwabulemu ikwakumana konse akube kuti tikapungane Unganda yago akuba kokuya mburi mikwasi yita mwai yoswana ibayandwa besu abo balindira kurubazurumbi eji kwabatula kulindwe ikuti uyomo bamba murumuno rurondogede oyo ula moyo usindikitwe alindwe wajipa mwami mulimbo tuba tula kulindwe musina ya mwana wago mwami Yesu amen. Lega mulongeje ni masimbe kuti baveresi mari ibwene awo pomu inhwi kabera bayoba andinye nchobeni muaminiti mashonto. Eyo lino kuli babo bayo tambula makadi amipairo mbiri uliwuli jini aleo bali kusule na bali kwakuno kuvozia makadi amipairo muaminiti wiyo mashonto mwesu ulamwaisa inkamu ya bantu mumupairo elyo makadi amipairo ayoboze kwa tulajogera kuno. Mugai ndika nini buyo, ikukombela ibakwasi, nchibotu, mwesu.